Fa gaza nalothathe lomncane emva lapho ngicabanga ukuthi kuveta lelo culo oluthandwa laNkulunkulu lucebile futhi lumsulwa kangaka alunamkhawulo futhi lucinile usuku lolunje kithi ase sithule nje netinhloko tethu tikhotheme manje sihlabelele inkhosi lokho ngaphambi nje kwemkhuleko nje Teddy uma uthanda sinikethe ishu nencane futhi asilihlabele nje ku netinhloko tethu tikhotheme emehlo ethu avaliwe ngaphambi nje kwemkhuleko oluthando lwaNkulunkulu lucebile futhi lumsula kangaka Aluna kulinganiswa futhi lucinile luyohlala njalo
If the ink
Uma iinki onke emanti aguquke abayi inki Nato tonke tibhakabhaka tendiwe ngeliphepha lesikhumba lekubhalelwa kulo nalo lonke luthi emhlabeni lilusiba nawo wonke umuntu angumbhali ngemsebenzi noko angeke kuvakalise luthando lwaNkulunkulu esiveni lesiwile saAdam Siyakubonga babe ngaleyo ngathi leligugu yenkosi Jesu nangaloko kusa lokuyinkumbulo yekuvuka ekufeni nangeluthando lwakho loluhlengako lelopha ndzawo tonke etinsitweni tethu namuhla ngamoya loyingcwele usiletha enhlanganyelweni naye lowo lonebuNkulunkulu umdali singenise ebuzalwaneni emhlabeni lobungakaze behlulwe akukho lesingayoze noma sifungo lesingake lesingayoze sachathaniseka nebuzalwane bebesilisa nebesifazane labatelwe kabusha futhi lobuyoba ngulabangcwele kude kube phakathi neliculo letingelosi siyakhuleka namuhla ukuthi udobusisa konke lokho lesikwentako kutama kubonakalisa kuthokoda kwethu kwethu etinhlitiyweni tethu kuwe ngaloko losendele kona
And to know that not only was the disciples' hearts made happy that morning,
futhi kwathi kuthi kwakungesito kuphela tinhlitiyo tebafundzi letajabula ngaloko kusa Maria na Maria Magdalene kodwa nathi bafundzi bakho namuhla tinhlitiyo tethu tendiwe tajabula li hour lesithola ngalo kuthi akafi kodwa uyaphila kwangathi angahlala njalo aphila etinhlitiyweni tethu emkhatsini wethu siyacela egameni la Jesu amen Bekungeke kube khona noma ngubani kubonakalisa kuvuka ekufeni. Manje ngalo kusa lokhu kwekuvuka ekufeni kusikhathi lesihle kakhulu setendakalo kwendeka ebandleni manje. Lokhu kuthi bomake banikela bantwana babo. Kuyinto lensha, into letsite yengetwe ekhaya labo. Lesinye sibusiso lesisha sifikile kubo. Futhi bafuna ukukwenda ekubongeni basinika uNkulunkulu. Futhi ke emva kwemlayeto wasekuseni sitoba nemkhuleko walabagulako ukuthi utovuswa ekuguleni kwakho ungene ekuphileni lokusha. Khona ke masinyane emva kwaloko kulabo labangakabhaphathiswa sitoba nekuvuka kwaloko. Kungcwatshwa emantini kuvukela ebusheni bempilo. Gonge ganyekani kukuvuka manje ekuseni kuvuka insitiyo tethu tendiwe tajabula futhi takhanya njengoba sihlabela emaculo futhi silalela ubufakazi balabanye balokusa ngekuvuka ekufeni lokumangalisayo futhi sibuka ngephandle futhi sibona uNkulunkulu ujabulile ngako tihlahla tiyavuka ngalesinye sikhathi lesendlula endasekentucky umnumzane wuthi nami sasidingela tikwireli futhi senyukela endzaweni yendlotha leyo ndlotha kungahle kube ihleti khona lapha manje ngako konke lengikwadini futhi yayifanele kuba umphikinkolo futhi umnakethu wuthi wamcela wathi ngingatidingela tikwireli landzaweni yakho na yathi yebo wuthi ungatidingela tikwireli kubekela emuva wathi yebo ke ngithe ngihambisana nemfundisi wami futhi yathi wuthi awukaconzi ukungitshela ukuthi sewehle kangange ukuthi ufanele uthwale umshumayeli nawe sonke sikhathi futhi ngako wangibitela ku kungethula wathi umfo bekathi nje kuba luhlobo lomfo lolukhuni watshelwa ngulabanye kutsi kodwa beyangaboni lutho kumenda akhona futhi kwakukhona sihlahla semahabhula simile lapho lengangikhe lihabhula kuso kwakuyingci futhi ngathi kulo mnumzane lohloniphekile ngathi sidala kangakanani leso sihlahla na futhi wathi iminyaka lengamashumi lamathathu letside into letside noma lokunye bekasihlanyela futhi ngathi bewukathe udla emahabhula kusukela siwathela na yebo mnumzane ngathi kwendekani kuleso sihlahla na uma utosibuka manje sekuyingci bekusolo kunesimo selitulu lesishisayo sonke lesikhathi kodwa manje emacembe ayahohloka kuleso sihlahla futhi emanti alesihlahla ayasuka emagaleni ehlela phansi etimphanzeni kube bekafanele ahlale etulu lapha sonke sikhathi sasebusika lesihlahla besingeke sisaba khona kodwa ehlela phansi emhlabathini kuthi athi fihle emimoyeni lebanzako uma bekahleli etulu lapha besitokufa besingeke siphinze nhlobo sithele emahabhula kodwa ayehla kuthi abhace etimphandleni kuthi abuye ngeminyaka lodako kukulethela lamanye emahabhula lavela nzawanathite nalamanye emagcembe futhi ngathi manje mnumzane ngiyakuncusa ungitshele ukuthi buhlakaniphi buni lobenda lawo mandi esihlahla ashiye esihlahla ngaphambi kwanoma ngusiphi isimo selitulu lesibanzako futhi ehlele phansi etimphanzeni kubhaca na uma ungangitshela ukuthi yini le yenta loko futhi ungichazele kona yini lekwentako khona-ke ngitokuvumela ubeke isandla sakho kuNkulunkulu ngathi ufake emanti esigcotsheni futhi ubone ukuthi atokwenda yini bona ukuthi kuguquka kwesikhathi seminyaka utokwenda yini kukhona buhlakaniphi lobuthite lobukhulu lobuhambisa lawo mandi etihlahla ehlele phansi etimphanzeni futhi bese-ke kubuyisela futhi nekuphila lokusha lowo nkulunkulu futhi yathi angikaze ngiye esontweni kakhulu impela yathi kodwa kwakukhona umshumayeli lophumela lapha e-Acton ngalesinye isikhathi futhi watshela wesifazane lothite lobekahlala etulu egcumeni kuthi thathewabo bekangaleya emhlanganweni ngalobo busuku futhi wamtshela kuthi bekakhulekela thathe lobekanemdlavuza futhi wathi umkami nami sasikathe sisetulu lapho kuyomsida futhi yathi bekakabi kakhulu nemdlavuza wesisu kuze kuthi bebadzingeka bamguqule embhedzeni ngelishidi nalokunye nalokunye thathewabo wabuya neliduku wathi emva kokuba le ndoda beyimtshele ngesimo sakhe nako konke yathi beka leli duku ethi kwakhe futhi wathi uyaphila namuhla futhi nje uyakhombisa ngathi le nhlakanipho lonayo leyatshela lawo mandi esihlahla esihlahleni umnyaka neminyaka khona ngco embi kwamehlo akho kuthi ehlele phansi etimphanzeni futhi abhace kwakubuhlakaniphi lobufanako lobangitshela ukuthi lo wesifazane bekatophiliswa uma abeka le ngathi loko akukafihlakali kakhulu kakhulu kangako unemshumayeli longcono kakhulu lome phambi kwelibandla lakho sihlahla lokutshelako umnyaka emva kweminyaka uma nje sibuka nzawo tonke sibona nkulunkulu yonke inzawo ukuso sonke sihlahla wonke umuntu wetshani akukho lutho lolungawuveta kodwa nkulunkulu singakuveta lokubukeka njengawo kodwa hhayi loko kuphila ngunkulunkulu manje lihlumela letshani lengetiwe kulamanye emakhaya lapha futhi sifuna kubusisa labantwana laba labancane enkosini Teddy neliculo lelincane lesilihlabelako bangeniseni ungalidlala lelo nje lapho labomake labafuna abantwana babo babusiswe nabo bonke batoletha labancane babo etulu lapha e-altari futhi sinencumbi yetimbali letincanyana teliphasika lapha kuleli altari manje ekuseni asinjalo na hehe ngiyacabanga kukhona lo mncane wamary waruth warebecca james lo mncane paul najohn bonke ngembili lapha imbali letincane teliphasika dalesinye sithukulwane
Lee Brother Beeler wants to get this picture of this this little fellow standing here, and it's Brother Woods's grandchild.
Ngulungile khona lapho. Ngiyakholwa ukuthi umnakethu Bila ufuna ukuthola lesithombe lesi salo lomfolo omncane lome lapha. Ngumtukulu wemnakethu Wood. Sathi Wood ngalapha. Futhi labanye bayeda manje nalabancane babo. Wotani ngembili bafo kulungile mnakethu Neville
Great is the union of holy wedlock
Ngukhulu ukuhlangana emshadweni longcwele kwamiselwa uNkulunkulu futhi ngemshado longcwele uveta labantwanyana labathandzekako utodzingeka ungitshele ligama lakhe lapha manje Brenda Sue ubukeka wehlukile kakhulu umntanyana kuna ngesikhathi ngikubona kwekucala yebo ke nangu Brenda Sue Wood lomncane lo ligugu sibili umcebo lomncane etinsitweni tethu sonke futhi ikakhulukati kulomake lomncane nababe futhi ngetikhathi telibhayibheli bani labanengi bayabafafata labantwanyana kodwa sitama kulandzela indlela yelibhayibheli ngalokusondzele kakhulu lesingakwenza asizange sesibone lapho bake bafafatwa khona ebhayibhelini kodwa balethwa enkosini Jesu futhi yababusisa futhi siyabathatha njengetingceku takhe futhi sibaphakamisele kuye ngiyakholwa ukuthi uyati ukuthi mkhulu utichenya kangakanani uyati ngako asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje Nkosi Jesu umntana waNkulunkulu lo akhululwa ngenxa yesiphambeko sethu futhi kuyinto leligugu kakhulu kubona bantwana labancane balethwa kuwe esikhumbutweni saloko lokwenteka eminyakeni leminingi lendlulile lapho bomake nabobabe baletha labancane babo kuwe sibamba embe kwakho namuhla ngetandla tekukholwa Brenda Sue Wood lomncane lothunyelwe emndenini wemnakethu David nemkakhe lo ligugu babe nkulunkulu busisa lomntwana bavuma ukukholwa kwabo kuwe njengoba bethula umntwana wabo ekuhlanganeni kwabo futhi siyakhuleka ukuthi utobabusisa futhi kwangathi tinhlitiyo tabo tingafuthumala ngamoya loyingcwele ukuthi baphile ngekwesaba uNkulunkulu impilo letinikelwe ukuthi lo mntwana utokhuliswa ekhaya lemaKristu akhuliswe ekuyaleni kwaNkulunkulu futhi aphile lenze impilo lejabulisako lapha emhlabeni futhi akukhonde tonke tinsuku tekuphila kwakhe futhi enkhathimulweni lapho imindeni ibuthana khona ndzawonye kwangathi Brenda Sue lomncane nababe wakhe namake nabo bonke bantu bakubo babuthane esihlalweni sebukhosi saNkulunkulu bahlengiwe ngemusa kaKristu lapho simphakamisela kuwe manje Sathe wethu lomncane manje ngikunikela enkosini Jesu Kristu kwempilo yenkonzo kuye egameni la Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu Amen uNkulunkulu akubusise Marilyn David incumbi yetinjabulo netimpumelelo kwangathi lo lomncane angaphilela umbuso waNkulunkulu manje nangu umfana lomuhle kumamatheka lokukhulu ebusweni bakhe ligama lakhe Sharon Dalton Dalton ngabe lona ngumntana wemnakethu ID na yebo ke endzaweni letside futhi cishe eminyakeni lengamashumi lamabili nakubili lendlulile uNkulunkulu wathatha etandleni tami Sharon Rose lomncane lo sezulwini namuhla futhi manje kumbusisa kuye nguSharon Rose Dalton siyamathi umnakethu ID nathathe Dalton lapha njenge bangani bethu labaligugu umntana lo thandzeka kanje pho
Our heavenly Father we bring to you this little Sharon Rose
Babe wethu lo sezulwini siletha kuwe lo Sharon Rose lomncane esikhumbutweni senkosi Jesu lomkhulu lo wema emhlabeni futhi baletha kuye emantombatane lamancane njengalena ngikhulekela lo mfana Nkosi kwangathi angaphila futhi acine futhi aphile kwangathi angaphilela inkathimulo yaNkulunkulu busisa uyise wakhe nenina kwangathi angakhuliswa ekuhlonipheni uNkulunkulu bavuma ukukholwa kwabo kuwe njengoba bethula umntana wabo kuwe manje sinika wena Sharon Rose Dalton lomncane ukuthi utobusisa impilo yakhe Nkosi ngimethula esuka etandleni tamake wakhe nababe kuwe Nkosi yami nemsinzisi Jesu Kristu ngenkathimulo yakhe amen uNkulunkulu akubusise thathe nawe mnakethu oh hey lomncane umfana logulako yini inkathathwe yakhe na Into letsite lehlukile ngiyamkholo Nkosi uNkulunkulu ngiphakamisela kuwe Mason lomncane ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi utothatha lomntana lengimbambile ekhathi lapha ngetandla tami ukuthi ngimbusise kuwe. Ngiyakucalekisa lokuhlaseleka etikwakhe egameni la Jesu Kristu. Kwangathi Mason lomncane angafakwa etandleni takho Nkosi, futhi kwangathi lokuhlaseleka kungasuka kuye. Kwangathi lomntwana angaphila ngeludumo nenkathimulo yaNkulunkulu. Batali babonakalisa kukholwa kwabo njengoba bamletha. Kwangathi ungamphilisa lomntwana futhi umende asinze. Kwangathi angaphila enkathimulweni yaNkulunkulu. Ukuthi akukhonde Nkosi uNkulunkulu, nginikela kuwe Mason lomncane egameni la Jesu Kristu ngenxa yempilo yakhe nangenxa yekuphiliswa kwakhe. Amen. Kholwa nje ngensitiyo yakho yonke. Oh, intombatanyana futhi, yeboke lokho kuhle. Yenyukela lapha mfo lomncane mani etulu lapha ngco. Ligama lakho unguSumna Nakethu Natsatse Sumna. Ngiyakholwa nivela eGeorgia, anibuyi khona na? Ngicabanga ukuthi ngiyawukhumbula umkhuleko. Kunebantu labaningi endasi lapho. Lokhu ukuthi Latrell Dwight futhi David kulivile ligama labo. Kwangathi uNkulunkulu angabhala emagama abo encwadini yokuphila yelibundla. Babe wethu losezulwini, siletha letithandwa letincane kuwe manje ekuseni. Njengoba ngibeka sandla sami emchwineni lomncane enhloko yabo, dinwele letincane letithambile. Dala bafana laba. Oh Nkosi babusise. Batali babo bavete luthando lwabo nekukholwa kwabo kuwe ngekwethula labantwana babo. Futhi siyababusisa kuwe Nkosi njengoba bathethe etandleni dala batali. Kuthi beme lapha kuleli altar manje ekuseni kunikela impilo kuNkulunkulu. Babusise babe, siyakhuleka ukuthi utobavumela baphile, ukuthi babe ngulabajabulile yonke tinsuku tekuphila kwabo. Kuphila lokuphakathi even leli taku. Kwangathi bangakhuliswa ekuyaleni kwaNkulunkulu ekhaya lemaKristu. Manje ngemiyalo kaJesu Kristu unikete sibonelo kubafundisi bakhe ukuthi bafanele balandzele njengoba akwenda. Ngibethula kuwe egameni laJesu Kristu. Amen. Endas le even lemisebe yelilanga eGeorgia, lomntwana ulethwe lapha ngubabe wakhe lomthandzako namake wakhe ukuthi abusiswe kuwe. Manje kulokusa lokusikhumbuto ngumhlomelo wemusa wakho emndenini wakho. Ngiyakhuleka ukuthi utobusisa Loreni lomncane make wakhe nababe ukuthi bavetha kukholwa kwabo kuwe ngekuletha umntwana. Bafuna tibusiso takho etikwakhe futhi kwangathi angaphila futhi abe ngulocinile umKristu lojabulile yonke tinsuku tekuphila kwakhe futhi abe nekuphila lokuphakathi etinsukwini letitako even letitako. Siphe kona baba. Njengoba uphakamisa letinto leti letincane letimnene njengalabantwana manje ekuseni ngetandla takho lucobo, lemindeni ivete kukholwa kwayo kuwe ngekubaletha etincekwini takho. Futhi siyambusisa Riani lomncane futhi simnika wena esuka etandleni tebatali bakhe eta kuwe egameni la Jesu Kristu. Kwangathi ungambusisa. Amen. Akubusise mnakethu uNkulunkulu, akubusise Reni. Ake sihlabele nje livesi lelincane lalokho. Bangeniseni, bangeniseni, bangeniseni besuka emasimini esono. Bangeniseni, bangeniseni, letsani labancane kuJesu. Oh, bengingathanda kanjani kuma emgceni futhi ngikhulume ngamunye nangamunye wabo labafo labancane. Kodwa nje ngingolophatha kancane empeleni nebantu bemile. Umnakethu Wood ungitshelile manje ekuseni uthi telicholo lakhe belibuhlungu ngenxa yekuma. Anathi ukuthi ngikuthakasela kanjani kuma kwenu nekulinda. Futhi nje ngitoshesha ngemlayeto ngangoba ngingakhona futhi lalelisisani. Angaze ngibe nesikhathi sekulungiselela lenkonzo yasekuseni noma lomlayeto manje ekuseni umzuzwana nje. Ngithethe sihloko nendlo lethithe lebehlukile. futhi ngeliphasika lelendlulile ngashumayela ngesifundo lesithi aphila wangithanda afa wangithinzisa angcwatshwa wathwala tono tami tayakhashane avuka walungisisa ngesihle phakathi ngalelinye lilanga uyeda olusuku leliligugu futhi ke manje ekuseni sishumayele ngesifundo lesithi ngiyadi futhi manje uma inkosi ithanda ngifuna ukufunda isahlukweni samakho longcwele futhi kulekani nami manje futhi ngikushesha emva kwalokhu kutoba inkonzo yokuphilisa bese ke emva kwenkonzo yokuphilisa kutoba inkonzo yemibhabhathiso bese ke tinkonzo titoba ebusuku igabence insimbi yesikhombisa manje makho welishumi nesithupha naselendlulile lisabatha Maria Magdalene Maria unina wajesu nasalome bebaletha emakha lamnanzi ukuthi bete bamgcobise ekuseni kakhulu ngelusuku lwekuqala lweliviki beta ethuneni ekuphumeni kwelilanga base bakhuluma bodwa bathi ngubani lotosigicitela litshe lisuke emnyango welithuna na futhi uma babuka babona ukuthi litshe laseligicitiwe ngoba lalilikhulu kakhulu futhi uma bangena ethuneni babona insizwa ihleti ngesekudla yembethe ingubo lenze lemhlophe base bayesaba futhi bathi kubo futhi wathi kubo ningesabi nifuna Jesu waseNazaretha lobeka bethelwe uvukile akekho lapho bukani naye indzawo lapho bebambeke khona kodwa hambani futhi nitshele bafunzi bakhe kanye naPetro ukuthi uyanendlulela kuya eGalile nitombona lapho njengoba asho kini base bayaphuma masinyane futhi babaleka ethuneni ngoba bebathuthumela futhi bamangele kanjalo futhi abasho ngolutho kumuntu ngoba bebesaba manje uma Jesu sekavukile kusese kuseni ngelusuku lokuqala lweliviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalene loyo lebekakhiphe kuye emadimoni lasikhombisa wase uyahamba futhi wayobatshela labo lebebanaye lapho basalila futhi bakhala niyabona bebasendudumeni emlotha nabo futhi bona uma beva ukuthi uyaphila nekuthi uboniwe ngulo wesifazane abazange bakholwe awaconzakali kanjani pho emave aNkulunkulu emva kwalokho wabonakala ngalesinye simo kulababili babo lapho basahamba futhi baya emaphandleni futhi ngesikhathi futhi bahamba batshela lebebasele nalabo abazange babakholwe ngamuva wabonakala kulabalishumi nakunye bahleti ekudleni futhi wabasola ngenhlitiyo yabo ngekungakholwa kwabo nangebulukhuni benhlitiyo ngoba bangakholwanga ngulabo labambonile sekavukile wase uthi kubo hambani niye eveni lonke nishumayele elivangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyosinziswa loyo longakholwa uyolahlwa naleti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako ngeligama lami bona bayokhipha emadimoni bayokhuluma ngetilimi letisha bayophatha tinyoka uma banatha lokubulalako angeke kube nengodi kubo bayobeka tandla etikwala abagulako bayosinza ngakho-ke uma inkosi seyikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini yase ihlala ngesekudla sankulunkulu base bayahamba futhi bashumayela yonke indzawo inkosi isebenta nabo futhi iqinisekisa livi ngetibonakaliso letilandzelako amen
I would like to take a text from two words go
ngitothandza kuthatha sihloko emagameni lamabili hambani nitshele Niyati akukwendeli lokuhle kangako kuhamba uma ungenayo indlo letsite lotho yitshela Ngicabanga ukuthi lokho kube ingkhathato lenengi namuhla Siyahamba siyobatshela siyahamba kodwa ayikho indlo lesito yitshela akukho lutho lwanoma nguyipi inzuzo akukho lutho lolungasita abantu
But if we will follow the instructions as these disciples who got the commission.
Kodwa uma sitolandzela imiyalo njengalabafundzi labathola umyalo. Nathi sinemiyalo lofanako. Hambani nitshele bafundzi bami ukuthi ngivukile kulabafile. Hambani nikusho.
Then he says, go.
Bese ke uthi hambani nikushumayele futhi nikhombise letibonakaliso leti ukuthi ngiyaphila kulabafile. Umlayeto lo nje pho. Hambani nitshele futhi hambani nikhombise bafundzi bami letindlo leti lenitibonile ukuthi angafi kodwa ngivukile ekufeni. Emlayetweni wasekuseni manje ekuseni sithole ukuthi sonke ngamunye sinemloshana tindvunduma letingatsatho netivivinyo lesihleti cwa etikwato ngalesinye sikhathi silinzele indududu sithole ukuthi khokho lomkhulu Jobe wathola umbono ngoba bebangakaze babe neliphasika noko kodwa wabona iminyaka letingulungwane letine khashane manje ekuseni.
He saw 4,000 years away.
Wabona iminyaka letingulungwane letine khashane liphasika futhi wamemeta kakhulu ekuhluphekeni kwakhe. Ngiyathi umhlengi wami uyaphila tinsuku tekugcina uyokuma emhlabeni noma ngabe timphethu tesikhumba tiwubhubhisa lo mtimba noko enyameni yami ngiyombona uNkulunkulu.
Now after the Easter,
manje emva kweliphasika sithola ukuthi uNkulunkulu waniketa umuntu umyalo, hambani nitshele, futhi uma nitshela lokhu, kutonilandzela, hambani futhi nitshele. Manje akwendi lutho lokuhle, njengoba ngishito, kuhamba, kuhamba, ngaphandle uma kukhona into lotoyisho. Futhi uma unemlayeto loliphutha, kuthi usho, konake angeke kusite ngalutho, utofanele usho kuthi yini lemfihlo. Ngalesinye sikhathi lesendlulile ngangifunda encwadzini ngemfanyana lobeka ngenele umncintiswano futhi kulomncintiswano wadzingeka atendele ligama lelidumile noma ngumuphi umfanyana lotogcina ligama lakhe lekwendlula emthondweni wakhe ate efike endzaweni letsithi futhi bekatodzingeka akhulume ligama lekwendlula nemgcinisango bekatomvumela endlule loko kwakukuhlola i-IQ yalo mntwana futhi uma efika endzaweni kukhuluma ligama lekwendlula lelaniketwa yena lelisango laliyovuleka futhi bekatozuza ludumo lolukhulu. Lomunye umfanyana lona lunyawo lolushesha kakhulu impela futhi bekati kahle futhi alungile kuthi bekangabe ndlula bonke labafana emncintiswaneni noma wacabanga ukuthi bekangakwenda bekati lungiselela lusuku nelusuku kugijima kuthi bekawapamba kanjani emaphaphu akhe lamancane kulungisa umtimba wakhe kude angatukhathala nasagijima. Futhi wathi ejwayeta kuthi angesuka kanjani ngetinyawo takhe futhi athole inhloko itsite mbo embi kwabo bonke lalabanye bafana futhi kuthi kanjani ufanele aphefumule ngesikhathi sakhe sekugijima kude atobamba i-oksijini leta emtimbeni wakhe kuze imgcine apamba kuthi ngeke wayenda inhlitiyo yakhe ishaye kancane wakufunza kuto tonke tinhlangothi lebekangakwenda. Futhi ekuseni umncintiswano lowacala ngako kwakunebafana labangethulu kwelikhulu nemashumi lasihlanu balayinile eminyakeni lothide. Lo mfanyana bekangumfana longusayizi lokahle webudzala bakhe futhi wakhumbula konke kuceceshwa kwakhe futhi wakulungela. Bangena elayinini babeka buso babo lobuncane enzanjeni leyayita ngakubo. Babeka timpumulo tabo letincane etulu ngakuyo bekafunze yonke imithetho yaloko atilungiselela futhi ke lapho sibhamu sesidubulile futhi lilayini lahliphika labafanyana bagcuma baya embili futhi lo mfolo omncane angilolungele kahle wathi wagcumela khashane le kunabo bonke lalabanye futhi wehla ngendlela ngesivinini lesesabekako aceceshwe kahle wathi wakhona futhi washiya bonke labafana lebeba kulomcuthelwane futhi bekalapho oh sikhathi lesithe impela mhlawumbe umzuzu noma ngetulu ngaphambi kwekuthi letinye tingijima laba bendlula bonke bake bafinyelele kulendzawo. kodwa konke kuticecesha kwakhe ngekwemtimba bekasalikhohliwe leli gama lekungena bekasakhohlwe yona kanye lenfo lebekafanele ayisho kude imngenise esangweni futhi bekaya emva nasembili futhi wacabanga futhi wahlolisisa engcondweni yakhe bekakhathalele kakhulu kwemvelo timo temvelo tekwenyama temtimba wakhe wate wakhohlwa yinfo lenkulu kuqhubeke endasi elayinini labanye bafana labangatange bagijime ngekushesha balikhumbula ligama lekungena futhi bangena kunjalo nanamuhla sikhathalele kakhulu kwakha emathembeli amakhulu nemasonto netakhiwo nalokunye nalokunye futhi sikhathalele kakhulu ekugcineni emabandla ethu alungiswe kahle netakhiwo letinhle netitulo letisasikhumba nema-ogani lamahle bashumayeli bethu baceceshwe kahle kakhulu banabodokotela DL, EPHD, D2, LLD kodwa sikhohliwe kuthi sigijimela ini leyo inkinga hambani nitshele bafundzi bami kuthi ngivukile kulabafile futhi ngitohlangana nabo eGalile sikhohliwe ligama lelibalulekile besisolo siphishaneke kakhulu ngaletinye tindlu senda emasonto lamakhulu sakha emahlelo lamakhulu saze sakhohlwa ligama lelibalulekile impilo letinengi tisinzisiwe ngenxa yekulungiselela tentakalo letitako esikhathini lesidzite lesendlulile ngatshelwa ukuthi eFlorida indvodza yetindzaba simo selitulu yathumela ngaphandle kusakadwa kwetindzaba kuthi kwakukhona siphepho lesikhulu lesidako futhi lenye indvodza yayingumfuyi wetinkukhu futhi yaya kumakhelwane wayo futhi yamtshela ukuthi siphepho sasida ayinakanga futhi yathi ngumbhetho futhi nje yachubeka ayizange itibeke etulu tinkukhu tayo ayizange iye emgodzini wokubhaca ayizange yende emalungiselelo futhi makhelwane wayo wenda emalungiselelo kodwa lowo longasithathanga secwayiso tonke tinkukhu takhe taphephuka futhi tafa indlu yayo yadzilitelwa phansi sitoko sayo salahleka yathunyelwa esibhedlela konke kungoba ayelelelanga nesecwayiso beyati kuthi umlayeto wawuniketiwe kodwa yehluleka kulalela umlayeto nguleyo indlela lekuta ngayo namuhla ngebantu bethu labanene ngemabandla ethu lamanene siyati kuthi libhayibheli lifundzisa kuthi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi siyati kuthi libhayibheli liyafundzisa Jesu wathi kuJohane longcwele 14:12 lolo kholwa ngimi noko lemisebenti lengiyendako naye utoyenda imisebenti lemikhulu kunalona utoyenda ngoba ngiyakubabe manje besikhathalele letinye tintho ngekungathathi secwayiso ngekungalaleli sigijimile kodwa singalaleli umlayeto sihambile kodwa singathi ukuthi sikhulume ini uma sifika lapho etinsukwini letimbalwa letendlulile lapho emabandla alomhlaba ngesikhathi emabandla emakristu lafakwa emahlonini nasehlazweni lapho umhlonishwa nalodumile nengceku lemesabako unkulunkulu Billy Graham walethwa buso nebuso nelibhayibheli bekagijimile kodwa bekawukhohliwe umlayeto ngesikhathi lo wakaMohammed ema ebusweni bakhe ngqo futhi wamtshela uma leli kulivi laNkulunkulu asikubone ulibonakalisa bekagijime kahle timvuselelo letinkulu tindwa letinkulu kodwa lapho kufika enzaweni bekede umlayeto ngivukile kulabafile nguye itolo namhla naphakathi kugijima ngekwenyama emabandla lamahle emalunga lamanenge emahlelo lamakhulu kodwa loko akusilo linothi lelimgcoka qaphelani kuthi kulandzelani naleti bonakaliso leti titoba landzela labakholwako kuhamba kodwa ungathi kuthi utothini uNkulunkulu akaze athumele umuntu ngaphandle kokuthi amnike lokuthide kuthi akusho uNkulunkulu njalo uyalicinisekisa livi lakhe uhamba kodwa ungakhoni kusho uma ufika lapho ungakhathaleki kuthi timvuselelo takho tinkulu kangakanani kuthi libandla lakho likhulu kangakanani noma kuthi lihlelo lakho liwendlula ngebuningi kangakanani lamanye uma ungenayo into lotobatshela yona yini lonayo kodwa sicuku sebantu sihlangene ndzawonye njengelidlangala na sinemlayeto lesimele siwutshele umhlaba Jesu uyaphila akafi kulalela umlayeto kule sive lesikhulu lesisibongako manje i-United States yase-America kuto tonke tincushuncushu tayo kuto tonke tinhlamba tayo onke emaphuzu ayo lamabi namanje isasolo isive lesikhulu kunato tonke emhlabeni futhi ekucaleni ngoba kwakuhlelwe kahle ayizange icukathe umlayeto eminyakeni leminingi lendlulile ngesikhathi kusesebuntwaneni bako indzaba iyefika engcondweni yami kuthi emangisi abetothatha inhlala kahle yelive lonke yalesive lesi futhi kwakukhona khona licembu lemadoda lati hlanganise ndzawonye futhi beyisemsebentini igadzile futhi kwakuneli hashi limile likhungiwe futhi umgibeli alungele kuligibela nganoma ngumuphi umzuzu into yokuqala layithola kwakuluphawu kwekuthi emangisi abeda futhi wacanca lihashi lakhe kwakuyomsita ngani kusinzisa lihashi lakhe na kwakuyomendela buhle buni kushaya lihashi nekutama kwenta indlela yakhe kusuka kulelo bandla kuya eBoston kwakuyomendela buhle buni uma bekangenawo umlayeto kutshela abantu na bebayokwathi kanjani kuthi lungiselela na Paul Revere wethu esimodern ugijime kahle Kodwa bayagijima nje akukho mlayeto. Li-hour lilapha, inhlekelele iyaqhubeka. Live selisekugcineni. Emabandla sekahlangene nesicongo sawo. Dive sihlangene nesicongo sado. Impilo yemuntu seyihlangene nesicongo sayo. Isayensi seyihlangene nesicongo sayo. Sihlelile futhi senda emabandla lamakhulu. Sapolisha bashumayeli bethu kuthi ngekwenyama satihlela ndzawonye kuthi bayathi kuthi bangatisebenzisa kanjani tento tabo netinsita sendo nemisindo na nabo bonke bongamisa babo nayo yonke into nje iku science yengcondo ukuxhumana nebantu kodwa lokho akusiko lokho Jesu lakusho Ngeligama lami bayokhipha emadimoni bayokhuluma ngetilimi letinsha uma inyoka lebulalako ingabaluma ngeke ibalimade uma babeka tandla tabo kulabagulako bayosinza
The world needs a messenger
Live lidzinga sithunywa lesinemlayeto kuthi sisho lokuthide futhi sathi ukuthi umlayeto uvela kuphi nekuthi uvela kubani Paul Revere lapho agibela lihashi lakhe indoda lelichawe indoda lesemlandweni kuphela nje uma kusekhona sive kuba semlandweni waso yenda lokho kugibela lokudumile etithepisini tasasontweni nemlayeto lowethusa wonke umuntu kusukela kulophu yekunabo bonke kuya kulonjinge kunabo bonke kusukela umlimi kuya kusomabhizinisi emangisi ayeda futhi emasotsha la volontiyako noma ngasiphi isikhathi athi lungiselela kuhlaselwa futhi lesive lesi lesikhulu sasinziswa uma lelifa laNkulunkulu uma labantu uNkulunkulu labafela Uma leli bandla lelibitwa ngeligama lakhe lithoke lisinziswe sifanele sibe nesithunywa lesinemlayeto lovela esihlalweni sebukhosi kuhlangabetana nensayeya yalolu suku Buna Golayathi kodwa uNkulunkulu ngalokuqinisekile utoba na David endzawana tsite sifanele sihlangabetane nekuphumana sifanele sibe nemlayeto siyahamba kodwa singasho lutho siyafakazela uma sifika endzaweni lapho sive noma abantu labaphika Jesu Kristu kuthi uyindodana kaNkulunkulu kuthi umile ebusweni bebafundisi bethu labane nsayeya kakhulu banamuhla Uthi khona-ke enhlanganweni yethu yelibandla lenkulu uthola emakhomanisi langemashumi lamathathu apakisha emaphepha iminyaka lengemashumi lamabili noma lengemashumi lamathathu kuthi angemalunga elicembu lemakhomanisi emabandleni ethu labumbene. Singendani na kukhombisa ukuthi bagijime ngaphandle kwemlayeto bathengisa ngabo kanye nje butibulo besive, bathengisa ngebutibulo lobejwayelekile belibandla. Konke sekufike kule mancane, sekufike endzaweni lapho libandla lelincane lelikholwe umlayeto futhi lema ngetinyawo totimbili nemehlo alo agcile esiphambanweni enhlitweni yalo kuvuka kwaJesu Kristu kuvutha. Sekufike endzaweni lapho tive tidzingeke tikutonze kuya kule mancamu. Akumangalisi kuthi emabandla, uma umkhandlu wemabandla ulikhekheba letinyosi kakhulu nebukhomanisi, akumangalisi kuthi abakhoni kukholelwa lokungetulu kwemvelo, akumangalisi bangakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu, abanamlayeto enhlitweni yabo, kungakhathaleki kuthi batama kanjani kugijima. Uma moya longcwele angena enhlitweni yemuntu utokholwa ukuthi Jesu Kristu uvusiwe kulabafile futhi uyaphila kuye kwenda futhi utokwenda intsandvo leyo letela kuyenda intsandvo yaNkulunkulu empilweni yemuntu. Kodwa inkinga ukuthi siyagijima sihamba ngaphandle kwemlayeto, sihamba ngesayensi yetenkolo, sihamba ngeluhlobo loluthite lwekuhumusha kwelibandla imibhalo, simele kuhamba neluvuko. Hambani nitshele bafundzi bami kuthi ngitohlela libandla lelisha. Cha mnumzane, hambani nitshele bafundzi bami kuthi ngivukile kulabafile njengoba ngasho kuthi ngiyovuka. Lowo ngumlayeto ebandleni manje ekuseni kuthi Jesu akafi, uyaphila, kuthi nje mkhulu, kuthi unemandla namuhla njengoba bekahlala anjalo. Sibe nayo imilayeto leminingi yetecwayiso kuthi sitilungiselele. Paul Revere nalamanye emadoda lamakhulu netimbi letinkulu netiphepho netindlo. Wase-ke uNkulunkulu uthumela umlayeto wendvudvudo futhi. Lowo kwakungumlayeto wendvudvudo. Esikhathini lesithithe lesendlulile, ngesikhathi bebanetigcila eNingizimu, emabhunu atiletha ngalapha ativela eNingizimu Afrika bemdzabu, lesikubita kanjalo namuhla, indoda lelikhalathi. Futhi bawaletha ngalapha futhi bawathengisela emamerika eningizimu kwenta tigcila ngawo. Umbhejazane lomkhulu ngako e-Afrika namuhla kubulala nalokunye nalokunye kuyachubeka. Balwela inkululeko yabo, banelilungelo lekulilwela. Nkulunkulu wenda umuntu, umuntu wenta tigcila. Kwakungakahloswa. Eminyakeni lembala leyendlulile ngangisendlini lenkulu yetemidlalo noma umsamo lomkhulu njalo ngangihambahamba ngibuka tithombe letehlukene netintfo ngoba mine ngiyabudumisa buciko. Ngicabanga ukuthi Nkulunkulu usebucikweni kuthi ngenyuka kuthi ngacaphela kuthi kwakukhona indvodza leli nigro yaseyikhule sibili igobene emahlombe ayo kunemushi lomncane nje wetinwele ngemuva kwenhloko yayo yayifaka isigcoko sayo futhi yayihamba lapho futhi indlo letsite ngaleyo ndlela icalada njengekungathi yayibukisisa noma ifuna indlo letsite emsamo. Ngemela emuva futhi ngayibukisisa sikhashanyana futhi emva kwesikhashana ifika ebhokisini lelitsite lelincane lapho futhi yabuka ekhathi kulo futhi yethuka nemehlo ayo akhanya kakhulu akhomba kumangala. Yagcumela emuva isuka ebhokisini umzuzu yakhumula sigcoko sayo lesicinile yasibamba ngesandla sayo futhi ngayibukisisa futhi lapho lolomdzala lomsundu akhothamisa inhloko yakhe inyembeti taqala kuhohloka etihlathini tayo futhi ngambukisisa ngekumangala sikhashanyana impela. Ngase-ke ngiyacabanga ngitothola ukuthi yini lena lomfo lomdzala leyayimjabulisa. Ngahamba ngasonzela ngakulolu hlangothi lolu futhi kwakubukeka kimi njengengubo ilele lapho. Futhi ngayibuka imile lapho futhi ngahamba ngasonzela ngathi unjani malume futhi yathi unjani mnumzane futhi ngathi ngingumfundisi. Ngiyamangala kukubona unikela ngemkhuleko kulendzawo. Ngathi ngitokholwa ukuthi ungumKristu yathi nginguye mnumzane. futhi ngathi yini lele kutsinze kakhulu kangaka na yathi wota lapha futhi ngahamba nalomfolo mdzala khona lapho wathi uyayibona leya ngubo ngathi yebo mnumzane yathi uyalibona lelo bala lapho na ngathi yebo mnumzane yathi beka sanda sakho eluhlangothini lwami ngathi yini leyo ndzawo lehedla kona yathi libhandi lebugcila lalihamba lapho ngalelinye lilanga futhi lokho yingadi ya-Abraham Lincoln yathi ingadi yakhe yasusa libhandi lebugcila kimi yathi lokho kungeke yini kukujabulise nawe ngema lapho ngimangele ngacabanga uma ingadi ya-Abraham Lincoln yayingajabulisa jabulisa sigcila ngekususa libhandi lebugcila kuso beyifanele kwendani-ke ingadi yajesu kristu kubantu labanjengarozela lapha lo lobekasigcila setshwala kimi lengifako lengisihluphekile silusizi na bathatha libhande lebugcila lesono enhlitweni yami bekungakafaneli yini kujabulise indoda na bekungakafaneli yini kuyende itivele ngalokwehlukile na bekungakafaneli yini kuyende ithobe uma icabanga ngako na ungeke wasibona sihlahla ngaphandle kwekukhothamisa inhloko yakho kamatima wathi kuthi jesu wahlenga impilo yakho kuleso sihlahla lapho saqhubeka umzuzwana ngaleti gcila nemicabango wethu kwakukhona simemetelo senkululeko lesasayino futhi tigcila tathi tokhululeka ngelusuku loluthide wena awathi oh uma bewungakaze uhlangane nakristu awuyuze wathi ukuthi lokho kusho kuthini etigcilini ngesikhathi kuhambile umlayeto even longe kuthi utokhululeka ngelusuku loluthidethide emini utokhululeka awunawudzingeka kuthi uphinze ugcoke emabhande ebugcile kanjalo futhi awusayophinze uthole noma ngikuphi kushaywa kodwa sewukhululekile futhi usakhamuti sale-United States lenkulu awusesiso nhlobo sigcile emva kwemini ngelusuku loluthidethide oh ngekulinzela lokukhulu balinzile umasoni besingakubona loko kuphela umasoni besiyokuva kuphela livangeli leliciniso hhayi kujoyina lokunjengekwelibandla kodwa kushumayela livangeli kuthi ungakhona kukhululeka esonweni kuthi ungakhululwa ekuguleni kwakho ngesikhathi lesithidethide ngulesikhathi lokholwa ngaso yathi leto tigcila tathi ijabule kakhulu futhi ngaphansi kwalokho kulinzela ngilinzele li-awa kuthi titokhululwa bade bangitshela kuthi dabuthanela ngaphansi kweligcuma bomake nebantwana labancane bonke babuthana nalabanye labadzala futhi bakhuphukela ngetulu kweligcuma balitungelete ekhathi nebusuku bebathi uma lusuku lucala nelilanga liphuma kuthi batokhululeka ngeke kuthathe ngetulu kwehafu yinye yemzuzu kukhanyisa lilanga kusukela ngetulu kweligcuma kodwa labanye babo bebasetulu esicongweni seligcuma babukisisa babukisisa oh uma lilanga liphuma sikhululekile loko kwakuyi-NDVODZANA noma LILANGA kodwa uma i-NDVODZANA ivuka ngalolunye lwaleti nsuku leti futhi uma i-NDVODZANA yavuka eminyakeni leminye lengamakhulu lalishumi nemfica lendlulile wadzabula lonke libhandi lekugcila wakhulula bonke labathunjiwe waphilisa tonke tifo waniketa inkululeko kulabo labasekuboshweni besifanele kanjani kugibela futhi sibukisise futhi lapho lilanga likhuphuka kucala indvodzana leyayikulophakeme kunako konke yakubona futhi yamemeta kakhulu phansi endvodzeni lelandzelako sikhululekile futhi indvodza lelandzelako yamemeta endvodzeni lesendasi kakhulu egcumeni sikhululekile kude kufike enkambo sikhululekile ngoba lilanga laliphuma bebalinzile balinzile balinzele lelo awa bese fanele silinzele kakhulu kangakanani ke namuhla i-NDVODZANA yankulunkulu sikhululekile esonweni sikhululekile emaketaneni sikhululekile emikhubeni lemibi sikhululekile ekubhemeni ekunatheni ekuhomteleni kwetshwala ngoba i-NDVODZANA yankulunkulu ivukile ethuneni futhi iyajabula tonke tibopho konke kulahlwa sekuphelile sikwenethi sesibhadelwe inhlawulo seyibhadelwe tonothi geziwe tesuka futhi sikhululekile oh sikhululekile bantu bugcila inkululeko lapho indvodzana yankulunkulu ivuka nekuphilisa emaphikweni ayo ngalelinye lilanga iyosukuma esihlalweni sebukhosi ibuye emhlabeni futhi ke siyoba ngulabakhululekile kubo bonke buhlungu nako konke kulingwa sikhululwe ebuhlungwini bekufa futhi noma yini lehambisana nekuphila lokufaka kuhlala nayo phakathi siyokhululeka hambani nitshele nguleyo into lefanele kwendiwa ngesikhathi selibhayibheli kwakukhona umnyaka wejubhili lofikako bantu lebebathengisiwe ngenxa yetikweneti lebebatikwenete bebakweneta sikweneti futhi lebebangakhoni kusibhadala ngako bebahamba futhi batithengise bona kubantu kuthi babe digcila kuthi bebafanele babe sigcila sabo lesiboshiwe yonke impilo yabo kodwa njalo ngalokuvamile kufika lusuku lwemusa lolwalwatiwa ngekuthi ngumnyaka wejubhili kuthi uma umnyaka wejubhili sewufikile bonake kwakuphuma umpriest kuthi ashaye icilongo kuthi lelo cilongo laliconziswe kuso sonke sigcila kungakhathaleki kuthi sekube sikhathi lesidze kangakanani sikhonda nekuthi sisatosebenta kangakanani uma lelo cilongo likhalile leso sigcila sasikhululekile sasingalibeka phansi likhuba futhi siye ekhaya ebantwaneni baso sasingasadzingeki kuthi siphindze sisebende ngoba sasikhululekile uma ijubhili seyikhalile lelo cilongo lalinganiketi umsindo longaconzakali kodwa lalinikeza umsindo loconzakalayo futhi umuntu bengabeka phansi lithulusi lakhe aye ekhaya akhululekile ebugcilini manje ekuseni libhayibheli lathi futhi uma icilongo liveta umsindo longaconzakali ngubani lotokwathi ukuthi endeni na uma libhayibheli lishumayele ukuthi Jesu Kristu uvukile kulabafile unguye itolo namhlanje phakathi nala macilongo leswevako akhala namuhla athi insuku temibangaliso selendlulile ayikho into lethiwa kuphiliswa kwaNkulunkulu ngubani lotokwathi ukuthi batilungiselele kanjani na lesikuthi ngako namuhla dithunywa letigcotshiwe letivela kuNkulunkulu uvukile kulabafile unguye itolo namhlanje phakathi ngulo umlayeto welusuku oh kube nemilayeto lemikhulu kodwa liphasika limbonye yonke imilayeto lemikhulu liphasika lalingiko konke lapho labafile kwendiwa kulungiselela kuthi sitha sekugcina sasikubonile kugula kuphiliswa eTestamentini lelidzala sibonile imimangaliso yendiwa eTestamentini lelidzala ibe khona imibono lefikayo eTestamentini lelidzala kodwa wonke umuntu waya ngqo ethuneni atibuta kuthi uyoke aphindze avuke yini futhi kodwa ngekusa kweliphasika ngesikhathi labafundi laba bathola umlayeto lomkhulu kunayo yonke noma ngumuphi umuntu layoke awuthole batholani na hambani nitshele bafundzi bami ngivukile kulabafile kufa kunqotshiwe akuzange kube khona umuntu emhlabeni akukho umprofeti akukho umuntu lomkhulu akukho umuntu longcwele longake anqobe bebangakunqoba kugula ngamoya kaNkulunkulu bebangasinqoba sikhathi ngamoya kaNkulunkulu kuthi babone ngaphambili timbo letatita bebangakunqoba lokho kodwa kwakungekho muntu lapho lobekagcotshwe ngelugcobo lolunjalo loluvela kuNkulunkulu lobekangenta lesitatiment ngingakubeka phansi kuphila kwami ngitokuthatha futhi silitani lomtimba lona ngitovusa ngelusuku lesithathu kwakungakaze kube khona umuntu lobekangenta sitatiment lesinjalo futhi kwakumangalisa etinhlitweni tabo kuthi lokhu bekungaba liciniso noma cha kodwa ekuseni ngeliphasika bathola umlayeto hambani niye even lonke nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe ngivukile kulabafile bukani nginani sonke isikhathi kuze kube sekupheleni kwemhlaba Lolo kholwa kufutha papatiso uyosinziswa lolo ngakholwa uyolahlwa futhi letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako ngeligama lami bayokhipha amadimoni bayokhuluma ngetilimi letinsha uma baphathe tinyoka noma banathe tintfo letibulalako angeke kubalimade uma babeka tandla tabo kulabagulako bayosinza umlayeto weliphasika ungulomunye wemilayeto levelele kakhulu lokhona kufa kunqotshiwe sicabanga imncobi Napoleon aneminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu bekancobe umhlaba wancoba umhlaba wabhacabula sonke sive lesasitofanele sibhacabulwe futhi wadumala kakhulu ngoba kwakungekho muntu lomunye ukuthi alwe naye lokhona wahlala phansi futhi wakhala kwakungekho muntu lomunye ukuthi alwe naye kodwa wadlala imithetho yalomdlalo ngalokungesiko emashumi etinkulungwane etingwadla alandzela umbutho wakhe kuthi wahamba nesibhamu nenkemba nasaneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu bekancobe umhlaba kodwa wake waba ngulowalelanako kuthi wafa angilonatha ngalokwecile ngoba bekangayidlali kahle imithetho yalomdlalo ngalokufanele bekawukhohliwe umlayeto bekancobile kodwa bekawukhohliwe umlayeto wahamba kodwa wakhohlwa ukuthi bekahambela ini njengalomfanyana lowagijima emncintiswaneni njengelibandla ligijima namuhla njengebantu labagijimako njengesive siyagijima siphephelo sethu akusiwo emabhomu e-athomu siphephelo sethu nguJesu Kristu nekuvuka kwakhe Napoleon bekakhohlwe indvo lemgcoka kwendekani kuye na wafa angilowehlulwe ngalokuphelele nje sitsakwa nje leni na akazange adlale umdlalo kahle nalo kunje bekancobe umhlaba ngekwenyama bekalungiselele libutho bekasihlakaniphi setembi wathatha sonke sive futhi wenta tintfo kuthi yena kuthi akekho lomunye umuntu lowake wakwenta noma loyo-ke akwente njengaye kodwa bekakhohlwe kuthi umlayeto sibili wawuyini bekayithethe futhi anemandla akhe etembi kodwa wakhohlwa emandla enkosi emandla enkosi ayindududo yethu asinawo lamanye emandla asikho lesinye siphephelo lenginaso asikho nkulunkulu bani nesihawu thatha kuphila kwami kodwa ungangivumeli ngikhohlwe lapho emandla ami avela khona avela enkosini angifuni tindlo letinhle temhlaba ngifuna Jesu ngifuna luvuko lwakhe luvutha empilweni yami kwehluke kanjani lokho kuJesu Kristu nakanemashumi lamathathu nakuthathu aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu Jesu bekanako konke wenta umhlaba futhi bekasemhlabeni futhi umhlaba awumatanga akatange atendele ludumo akatange ahlanganise indoda yenu akatange ahlele noma umaphi emabandla akatange atendele emagama lamakhulu ngesingaye akatange nhlobo ete ngembili nanoma nguphi kuxhosha ngeticu temfundziso isayensi yetenkolo nalokunye nalokunye akukaze kube nalokubhalwe phansi ngaye aya kunoma ngusiphi isikolo sesayensi yetenkolo kodwa bekanankulunkulu bekanankulunkulu futhi nakaneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu bekancobe lonke lidimoni lebelinamathele inhloko yakhe iphuma esihogweni wancoba kugula wancoba tinkholoze wancoba emadimoni bekancobe kufa futhi ngesikhathi afa esiphambanweni wehlela emigodzini lengenamkhawulo yesihogo futhi wancoba sihogo futhi ekuseni ngeliphasika wancoba lithuna leni na bekadlale imithetho yemidlalo ngalokufanele agijima nemlayeto bekanguye wahamba hambani nkulunkulu wamthuma futhi bekanemlayeto kuthi abatshele futhi ngalo mlayeto lowo nkulunkulu lamnika wona wancoba emandla asathane wancoba kugula wancoba kufa wancoba sihogo wancoba lithuna leni na wahamba hambani nitshele ngihlala ngenda lokho babe wami langikhombise kona kuthi ngikwende angendi lutho kepha lokho langitshele kuthi ngikwende ngako-ke ngaphambi kwekuthi afe washo lokhu njengalokhu babe angithumile ngako-ke ngiyanithuma kungesiko kwakhe abantu ngemandla etembi kungesiko kubeka sonke isikhathi sakho kulowo lotoba ngumengameli lokhu kungahle kube kubalulekile kodwa akukabaluleki kulokhu umhlaba awusekho sinemlayeto munye loko ukuthi Jesu Kristu wavuka kulabafile futhi unguye idolo namhla naphakathi Itolo enzini yasenkantolo lencane bebatama kungenda ngisho into lebe ingakalungi ngathi angisuye tsotsi ngathi ngethembekile futhi angeke usasho lokunye futhi kodwa loko lokuliciniso futhi indoda letsithe beyinami yathi uma umuntu bengakhuluma nami kanjalo bekungathi angimjikijele ngencwadi ngathi cha mnumzane cha loko akusikahle leyo akusiyo indlela yekuta kuko akusikahle wathi yebo-ke kungani ungatati letinto leti tichubeka na kungani ungekho ngaphandle lapho wenda letinto leti na ngathi ngichitha sikhathi sami ngikhonda Jesu Kristu Oh Nkulunkulu, oh bantu baphumputhekile. Futhi abakuboni njengoba babe angithumile, babe wamthuma, wahamba, beka nemlayeto kutshela abantu. Futhi eaweni lekufa, wanqoba kufa, futhi wanqoba sihogo, futhi wanqoba lithuna. Njengoba babe angithumile nemlayeto, ngiyanithuma nemlayeto, hayi kwakha emabandla, tinhlangano. Kepha hambani niye eveni lonke futhi nibonise emandla amoya longcwele. Letibonakaliso leti, titobalanzela labakholwako. Ngeligama lami bayokhipha emadimoni, bakhulume ngetilimi letinhla, baphathe tinyoka, futhi njengoba imitimba yethu iya ethuneni, njengoba enda, wanqoba kokubili, kufa, sihogo nelithuna. Ungumnqobi lonemandla usithuma nemlayeto wakhe asihambe nemlayeto hamba nendvo letsite kuthi uyisho hambani nitshele hayi kuthi gijima bese ke ungakhoni kusho asilethe kucala etinhlitiyweni tethu lugcobo uma wenyukele kuthi okhulekelwa manje ekuseni ungethi nje ngendlela lebudlapha woda nemlayeto enhlitiyweni yakho nginguye loyo lobekafile kuthi ngiyaphila futhi nginguye loniketa umlayeto letibonakaliso leti titobalanzela labo labakholwako uma nkulunkulu somandla angathatha umthana lonemasoli futhi ajikise kubona kwakhe kubuyele kahle nkulunkulu angathatha umthana umthana longumfana lotelwe longakaze ayibone impilo yakhe futhi aneminyaka lelishumi nesithupha budzala ambuyisele kubona kwemehlo akhe kuye Nkulunkulu angathatha lohluphekelako lolusizi umuntu losadliwe ngumdlavuza uthi ngoba umlayeto uqinisile ngoba Nkulunkulu wathumela umlayeto ngoba Nkulunkulu wathumela sithunyo akungabateki kuthi donke tibham tesihogo tiyobe tidubula kuye kunjalo utokhubatela futhi awe futhi avuke futhi anikine inhloko yakhe futhi achubeke sinemlayeto akukho lutho lolutowumisa Haleluya, ethi kwalelidwala ngidawulakha libandla lami nemasango esihogo angeka lehlule bangasho labakufunako bende labakufunako develi angadlanga futhi ahlabalaze kodwa Jesu wavuka kulabafile uhlala kithi namuhla etinsukwini letimbala letendlulile ngikhuluma nadokotela Lamsa lomkhulu lo wawumusha libhayibheli kusukela kusi-Aram kuya esingisini futhi ngibone lolo phawu loluncane luphawu lwankulunkulu lapho nemacashata lamathathu lamancane kulo ngathi dokotela Lamsa yini leyo na wathi nkulunkulu netingxenye letintsathu futhi ngathi usho ukuthi nkulunkulu uhlala etikhundleni letintsathu njengokuthi babe indvodzana namoya longcwele na wasukuma futhi wangibuka tinyembe tiphuma kulawo mehlo elijuda wathi uyakukholwa lokho mna kathiubhanami na ngathi ngako konke lokusenhlitweni yami wangigaca ngemikhono yakhe futhi wathi ngathi buta uma ngibona lapho tintho letinkulu tendeka netibonakaliso lobo utenda washo kuthi bangitshela kuthi wawungumprofeti angizange ngikukholwe kuthe kube ngumanje manje ngiyathi ukuthi unguye wathi nguloko-ke lowo ngumlayeto loko yintho leyotamatamisa umbuso wankulunkulu ya wathi ngalelinye lilanga uyokufela mfana wathi utobeka luphawu bufakazi bakho ngayo leyo nto lefanayo lenye yalamakhulu kunawo onke indoda lesinayo lapho Eisenhower nemadoda lamakhulu elive iHollywood yonke tinhlobo tetihlabani tabhayisikopo nayo yonke into imbita kodwa kwalenga lapho ngco emhlanganweni wathi bengineminyaka letsite lengamashumi lamathathu nentho kuthola leli humusho kungesiko lokusuka eVatican Greek kodwa lokuvela kusi-Aram kuvela kuloko ngco kusuka ku-Aram kuya esingisini futhi wathi ngichithe sonke leso sikhathi wathi ngisanza nje ungena endzaweni lapho ngibona uNkulunkulu weliBhayibheli ahamba wathi uyathi mina ngethu Branham singatibona tibonakaliso netimanga kodwa sibuka kuthi lesibonakaliso sinaliphi liphimbo sinemajuda sibona sibonakaliso kodwa sibuka liphimbo lalesibonakaliso oh haleluya liphimbo lesibonakaliso uNkulunkulu watshela Mose uma bangeke beve leliphimbo Liphimbo lesibonakaliso sekuqala bonake batokuva liphimbo lesibonakaliso sesibili kungesiko lokunengi kwesibonakaliso kodwa leliphimbo lelahamba naso Niyabona lelo Juda belathi ukuthi lalikhuluma ngani lathi ngikubonile kubona lokufihlakele ngitibonile tibonakaliso timanga timbumbuthe tiphilisiwe nato tonke tinhlobo tetibonakaliso letehlukene kodwa ngamangala kodwa manje ngibona liphimbo emva kwaso lapho kungesiko kujuba uNkulunkulu tingcenye letinchazo futhi athi uNkulunkulu muni uyise futhi lolandzelako indvodzana futhi uNkulunkulu uNkulunkulu tingcenye letinchazo taNkulunkulu ikhundla letinchazo taNkulunkulu wathi loko kuyakugcinisekisa ho mina ke sinemlayeto hambani nitshele bafundzi bami angisuye loyo lowafa futhi lomunye usedudane nekufa kanti lolomunye uyaphila nginguye lobeka khona lokhona nalothe okuda impanze nentalo ya Davide lekhanyako nenkhanyeti yekusa yebo busita ngani kuthi hamba kwenda kuhamba uma ungenayo into lotho yisho na unayo into lotho yisho kunjalo Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu uyanithanda nonke wafela nini nonke banzani Jesu Kristu indodzana yaNkulunkulu bangakhi lonke wabasemhlanganeni futhi wabona tibonakaliso letinkulu netimanga tekubonakala kwakhe kuthi wakuhlola lokufihlakele kanjani kuthi akhombise netinto na Lowo uNkulunkulu wasezulwini lovukile kulabafile. Nifanele nibone sibonakaliso sesibonakaliso seHebheru salo. Kukhanya njengensika yemlilo. Kuthi ekhathi lapho kunemamakhi lamathathu lamancane babe indvodzana namoya longcwele. Lokwakungesibo abantu labathathu. KwakuNkulunkulu munye ahlala etikhundleni letinsathu. uNkulunkulu lofanako. Haleluya. uNkulunkulu ngetulu kwakho uNkulunkulu anawe uNkulunkulu akuwe. Lofanako atehlisa yena lucobo. Ahlanda libandla lakhe kude atohlala kulo uma umjuba abedicucu bese ubeka munye ngephandle lapha nalomunye ngalapha lomunye lapha ya kubuhedene njengoba kungaba ngibo ngikhola kuthi kuvuka kwaJesu Kristu avuswa kulabafile kuthi kwakunguye kuphela umuntu lobekangasho kuthi onke emandla ezulwini nasemhlabeni aniketwe esandleni sami onke emandla emazulwini nasemhlabeni aniketwe esandleni sami hambani niye evenlonge futhi nishumayele livangeli kuso sonke sidalwa lelivangeli alitanga ngelivi kuphela kodwa ngemandla netibonakaliso tamoya longcwele uNkulunkulu akusite ukuthi ukukholwe lokho uNkulunkulu angisite ukuthi ngikholwe lokho futhi sidobona Jesu ngalelinye ilanga lapho kukhandleka kwempilo sekwendlulile siyombona Jesu ekugcineni esihlalweni sakhe sebukhosi lesihle utongemukela ekhaya emva kokuba lusuku selwendlulile kunjalo lihlabathi tiwashiwe etinyathelweni daleso sihambi lesivela elugwini laseGalile mambulala ngoba yena bekatenda uNkulunkulu futhi beka uNkulunkulu bamlengisa ngoba wafa ngesijeziso sekubulawa kungaleso sizathu ngingakholelwa esijezisweni sekubulawa Jesu wafa ngaphansi kwekujeziswa ngekubulalwa lokuvela kuhulumende wemave emhlaba waseRoma sijeziso sekubulawa kwakukulengiswa esiphambanweni wafa ngaphansi kwesijeziso sekubulawa wahlubulwa tingubo takhe kuye futhi walengiswa lapho wahlaziswa futhi wafa kuleso simo kodwa uNkulunkulu wamvusa ngelusuku lwesithathu futhi sibofakazi bakhe futhi uma singammeli ngubani lotommela na Indvodza yahlangana nami ngalolo lunye lusuku yathi oh mina ngethu Branham ungakusho yekela kusho wena ulimatha imizwa yabesifazana ngabo banetinwele letimfishane futhi ngabo benta lokhu futhi benta lokwa nalokunye kanjalo ngathi uma ngingabatshele ngibani lotho batshela na ngubani lotho kusho na futhi yebo ke uthukuthelisa labashumayeli ngingangconota ukuthi ngithukuthelelwe ngibo kunaye liqiniso kunjalo Kunjalo khona ke ngubani lo tokusho na umuntu lo tsite utofanele akusho Jesu wathi hambani nitshele hambani futhi nitshele nitshele bafundzi bami kuthi ngivukile kulabafile bukani nginani njalo kude kube sekupheleni kwemhlaba niyakukholwa lokho bangani asikhulekeni sisakhothamisa inhloko yethu manje sendela umkhuleko Oh babe enkulunkulu ngekweliciniso hambani nitshele hambani nitshele bafundzi bami Kuthi ngivukile kulabafile futhi babe enkulunkulu akusikho ukuthi watshela abafundi bakho kuphela kodwa wafakaza kubo ukuthi wavuka kulabafile wathi bonakalisa wena lugcobo nabo futhi wenda nje ngendlela lowenda ngayo ngaphambi kokuthi ufe iminyaka lengamashumi lalishumi nemfica ifikile futhi yendlula nkosi umlayeto usavutha ukhanya nje futhi uvutha etinhlitiyweni tethu namuhla njengoba wawunjalo kulabo bafundzi ngoba sibona inkosi levukile emkhathini wethu ngco yenda tinto leyatenda phambilini siyathi ukuthi uvukile kulabafile liphasika lichaza lokuningi kakhulu kithi ngoba sihlanganyele ekhathi futhi sathwala inhlanganyelo yekuvuka kwakhe ngoba besifile esonweni nasethiphambe kwenu njengendvodzana yelulahleko kodwa manje sithole umusa uthi uNkulunkulu usithethelele tono tethu usinike futhi luphawu njengoba enda kubabe Abraham uqinisekisa ukuthi usemukele babe Abraham wathi wamkholwa uNkulunkulu kodwa wamnika luphawu lwekusoka njengesiqinisekiso sekuthi wamkholo futhi manje babe namuhla sisokwe ngamoya longcwele yonke into delive tendlulile sinenhloso yinye kukhonda wena sinesifiso sinye kuthanda wena kuba ngumfundzi wakho Uthi manje Nkosi ngiyakhuleka ukuthi utoqinisekisa nomlayeto lomncane loephukile kuyo yonke insitiyo abangakugeji ababone ukuthi unguye itolo namhla naphakathi ukuthi ulapha uvukile kulabafile ukuthi uyoba njalo kude ukuthi umoya nemtimba uhlangane nzawonye futhi ekubuyeni kwesibili ngikhulekela labagulako lolapha babe manje ekuseni mine manje kulokusaloku kweliphasika ngibeke eceleni noma kungesiko kubeka eceleni kodwa nje kubekwe eceleni kwesikhashana letipho wena longinike tona njengekuhlola lokufihlakele live bengisemuva nasembili kuncamula tive tonke Nkosi donke tiyakwazi manje ngiyakhuleka ukuthi lo mlayeto longinikete wona etulu lapha emahlathini kuthi etinsukwini letimbalwa letendlulile kuthi emandleni ekudala lahleti kuleli bandla manje ekuseni bona kanye bantu labadalelwa kuwo Ngiyakhuleka uNkulunkulu njengoba ngita kutobeka tanda tami kulabagulako manje ekuseni kanye nebazana nebami lapha kuthi utowela kuleli bandla manje ekuseni ngemusa nekuthi utophilisa labantu kuthi akuna ubakhona umuntu lobuthakathaka emkhathini wethu uma lenkonzo seyiphelile kwangathi ngamunye wabo angabusiswa futhi aphiliswe siyaxonza Nkosi akusiyo into lesingadisebentela yona ngesingathi kukukholwa nje lokulula njengokwemntwana kukholwa singabona abafundi emva kokuba bebaniketwe emandla ekuphilisa labagulako baphuma futhi wanqotshwa esifeni sesithuthwane amemeta kakhulu futhi akhala mhlawumbe futhi agcuma etulo naphansi futhi etama kwenda lelo dumoni lihambe Kodwa ngesikhathi ahlangane na Jesu, oh kwehluke kanjani? Wathi wena moya lomubi phuma kuye. Umehluko lo njena pho. Oh bekathi ukuthi lowo kwakungesuye umpostoli. Leyo kwakuyinkosi lugcobo. Kuthi lo moya wadzabula lomfana kuthi wamphonsa phansi. Kodwa Jesu wathi akafi, umvuseni nje. Kuthi nimnike kudla, lo moya lomubi sewusukile. Oh Jesu, wena ndvotsana yaNkuluNkulu, buya futhi, gcoba libandla lakho ngesihle. Ngaloku gcwele ngemandla. Kwangathi umoya waJesu lophilako lovukile, ungavusa lelibandla lelincane manje ekuseni, ekukholweni lokusha, emandla, emandla ekukholwa. Kuthi singafaka wonke umphikisi emahloni. Siphe kona Nkosi. Ninikela bonke labantu laba kuwe ngicela ukuthi utobabusisa futhi ubanike insindiso emiphefumulweni yabo uphiliswa emitimbeni yabo ngaJesu Kristu inkosi yethu futhi ngetinhloko tethu tikhotheme ngitobuta umbuto ngabe ukhona lokhona lapha longesiwe umKristu longathanda ukukhunjulwa manje futhi athi ngikhulekele mina kethu Branham Nkulunkulu akubusise lapho lomunye futhi angisuye umKristu ngitivile letindzaba ukuthi Jesu wavuka kulabafile kodwa empeleni angikwazi akakaze avuke emsitweni yami angike neliseke ngiyagula futhi ngitoyendlula elayinini lekukhulekelwa ngibuye futhi ngihambe ngendlule kulomunye ngibuye futhi ngendlule kulomunye ngitohamba ngisuka ebandleni ngiye ebandleni nenzawo ngiye enzaweni akusiko lokho ngumkholwa wavuka kulabafile loko kucetsa indzaba lomunye ungasiphakamisa yini isandla sakho uthi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise lomunye ngifuna ukukholwa ngifuna ukukholwa bangakhi lokulako lapha phakamisa isandla sakho uthi ngifuna ukukholwa ngifuna kwati umlayedo manje ekuseni uNkulunkulu akubusise loko kuhle yebo uNkulunkulu akubusise endvotsana kuhle kulungile Manje Teddy ngifuna udlale lelithi inyanga lenkulu umzuzu nje uma uthanda manje isedude futhi usenda lokho lokho kulukhuni khona manje imibono isakadeke kuyo yonke indlu niyabona ya ngitama ku bengitama kuvumela lokhu kube luvuko kuphakama lokuncane kakudlwana kakudlwanyana kusuka kusuka endumbumeni yemlotha lebe ngihlethi kuyo ngifuna lokukhudlwana kwesambulo Ngathi into yinye kuphela nje uma ngibambelele kuleyo nkonzo yekucala lesibili ngeke ifike ayike fiki manje kuphela nje uma ngibambelele kulesibili lesithathu ngeke ifike niyabona ngitofanele ngiphume ngqo ngiphume futhi ngikukholwe uNkulunkulu ushito njalo etinsukwini letimbalwa letendlulile manje ningathi phakamisa tinhloko tenu manje uma nithanda nginetandla tenu uNkulunkulu unato Ngifuna kunitshela indlo letsite lencane nakethu Ed Dalton Ngiyakholwa uvele nje wangena eminyango umnakethu lokahle loyibaptist yena nemkakhe umnakethu Jeffries ulapha ndzawana tsite Hotel Jeffries futhi ulapha ngiyathi ukhona lapha ndzawana tsite Ngakunjalo bona labazalwane bangendele umhlangano ukuthi ngiye kuwo endasi eKentucky bazalwane banakethu labaligugu bathanda makhelwane wabo nebantu babo banemahola netindlu tekwakha tikhali netindlu kwenkonzo nje yebusuku bunye bebacashe takhiwo tetikhali JT Hoover lomncane noma ngabe yini kwakhe LG Hoover bekendile munye endasi eElizabeth Town Uthi umnakethu Ed Dalton ngesheya eWillow Shade noma eSomerset eSomerset nemnakethu lomunye umnakethu bekasendasi ngase Glasgow lapho ngatalelwa khona bantu ekhathi lapho ngatalelwa khona futhi ngakhulela khona lapho ingelosi yenkosi yabonakala kimi kwecala futhi ngangifuna kubuyela emuva kodwa ngeva kutsimba lokuncane futhi ngathi yeboke ngenxela bazalwane ngitohlela umhlangano kwathi nje ngingafika kulesigodi umphimbo wami wavaleka ngci futhi angikhulumanga tinsuku letiyimfica imihlangano yate endlula umnakethu Radel angahle abe lapha manje ekuseni naye lomunye wabanakethu lovela kuleli thabanekele yena na Johnny Jackson nabo ngangifanele ngibe nemhlangano wakhe futhi ngekushesha umphimbo wami wavele wavaleka nje futhi into yokucala niyathi ngaba nemkhuhlane cishe likhulu nesihlanu futhi ngangiya emhlanganweni Ngokuqala futhi Doc Skoon wathi kimi ngathi umphimbo wami ushile wathi ngitokunika lokuthide ukukhulula lawo malakanye futhi uchubekele embili futhi ushumayele futhi ngathatha lenye indvo langinika yona futhi kwakuyini kwadonsa phansi leso sifo semankanga futhi kwawuvimbela ngako ke ngalala embedzeni insuku letiyimfica nemkhuhlane nje lovuthako phe labanengi bebazalwane bami lapha beda kimi banakethi labanengi labadumile beda bangikhulekela naku kufika umnakethu Graham Snelling naku kufika umnakethu Radel nabo bonke labanakethu lapha bonke babuthana ngekhathi bakhuleka nako konke lokunye nami ngikhuleka ngitama ngekwami kukwendlula konke ngingakhona ngisho kuhleba ngama ngala kumayelana nani lo umkami lomncane lothandzekako lohleti lapho yena nabo bangikhulekela bachubeka nje bahleti ngalokufanako nje bebangaconzi manje wanginika umuthi lothide ukuthi ngiyuthathe kodwa angizange ngiwunathe ngoba kwakungumuthi losithakamiso futhi Konake ngavele ngakuyekela kwahamba futhi ngasolo ngicabanga Nkosi impela futhi ke emva kokuba umhlangano wonke sewuphelile ngemsombuluko Loko kwakungumhlangano wekugcina. Wawufanele ube ngemgcibelo. Futhi ke ngiyakholwa. Futhi ke ngemsombuluko ngangitamile kuvuka. Ngangibuthakathaka kakhulu, ngangingakhoni ngisho ukuhamba lakamelweni. Ngahlala phansi. Niyati ngibonga kakhulu ngankosikati lengumphiwe nguNkulunkulu. Anijabule nini ebazalwane na? Nkosikati sibili, umlingani sibili. Ngahlala phansi ngamkhweba futhi ngamsonzeta ngalapha edute nami. Futhi ngathi, Meta, ngaletinye tikhathi ngiyamangala. Ngathi ngiyamangala kuthi yini indzaba. Ngathi kungani le mihlangano yabo ibe lapha. Futhi uNkulunkulu angivumele ngihlale kanjena na. Ngathi bekungani na. Futhi ngathi ngaletinye tikhathi ngiyamangala uma ngisho angibitile. Wathi awunamahloni ngawe na. Nabona na. Futhi wangitshela wathi, Billy, awathi yini ukuthi uNkulunkulu uyathi ukuthi wendani ngawe na. Nje thula nje futhi ngakho ngangena lokho kwathi kungekhuta kancanyana niyathi futhi ngakho ngangena futhi ngalala embedzeni wangena kutontshintsha emashidi futhi bekane netintfo emkhoneni wakhe futhi ngesikhathi aphuma ngabuka futhi nako kune ngabona lesi all lenkulu indlu yekwakha tikhali kuthi lilanga likhanya phansi futhi labhobokela emhlabathini la usakada wabadicucu Lilanga likhanyisa phansi livela ezulwini. Futhi nako kufika besifazane labathathu nendvodza. Bayenyuka futhi bebangathi nje bana letincanyana. Luhlobo lolutsite lokudubula ngetibhamu kanjalo. Futhi wathi loku kushayela tipikili. Futhi wathi sitawu bamba leticucu leti nakathi kunanami. Futhi sitokwakhela lendzawo yekwakha tikhali emuva etulu. Futhi ngathi kulungile ngitokwenda lokho. Kodwa into letsite yathi ungakwendi. Yebo ke ngafinyelela phansi kuthola lucedo kanjena, kulwakha kanjena. Futhi khona lapho nje liphimbo lakhuluma kimi. Futhi lathi, manje basendleleni, futhi bakubuyisele emuva. Ungakukholwa. Wathi bahlala bachotho njalo, futhi beta kuwena isho kanje inkosi. Kodwa baneliphutha, niyabona na. Fred Sotman nalabanengi babo lapha bebalapho ngqo ngesikhathi ngibatshela ngakho ngaphansi kweli hour nje labantu bashayela beta ngqo eminyango wami ngathi kunebesifazane labathathu nendlozi kunjalo impela ngabe beta na isho kanje inkosi yebo mnumzane ba ngathi kusobala uyathi kuthi utobashelani baneliphutha mbamba niyabona Bantu labalungile kodwa baneliphutha mbamba niyabona na ngase ke ngiyacabanga yebo ke ngingenza njani na ngenze njani vele wase ke mida uyangena futhi beka sabiyele emuva futhi mina ke tu Fred wahamba futhi watshela abantu futhi khona ke emva kwesikhashana ngangisekhathi lapho embedzeni futhi ngacabanga kungani kwenteka ngale ndlela na kungani ngingakhulumi na Kungani ngingakhulumi nemuntu lotsite noma indlo letsite na futhi ngangilele lapho futhi meda uyangena futhi bekabiyela ngephandle egamelweni futhi ngabuka futhi ngabona lokutsite kulotita ngale kulolunye luhlangothi futhi ngabuka futhi kwakukhona lokho lubonza lwami lwavuleka futhi ngabona Jesu bangakhi kini lowake wangiva ngithi ngibone Jesu kabili empilweni yami embonweni na futhi ngikholwa ukuthi ngitombona futhi ngaphambi kwesikhathi sekugcina niyabona ngimbone futhi manje ngabuka netibhakabhaka dathi ngephandle lapho ngqo nje kwakubukeka kungathi ngangibuka ngale kwelibonza futhi kwakukhona libhayibheli limile lapho kanjena libhayibheli lelikhulu kakhulu limile etibhakabhakeni yebo ke kwakukhona into leyathola ukukhanya kule libhayibheli futhi ebhayibhelini kwefika siphambano lesihle esibili lesiligolide Futhi sema kanjena nekukhanya kuvela ndzawo tonke futhi nakuleso siphambano wahamba leli bhayibheli labonakalisa siphambano siphambano sabonakalisa yena futhi weta ahamba aphuma futhi wahamba wehlela lapho ngangikhona ngangingakubona nje ngalokucacile ngisibona leso siphambano sibonakalisa tinwele takhe simile lapho silengela phansi ngasebusweni bakhe wangibuka phansi kanjalo futhi wathi kimi Ulinzele inkonzo yakho lensha ukuthi iqinisekiswe kuwe. Wathi sengivele ngiqinisekisile kuwe. Seyivele iqinisekisiwe. Ufanele ukwemukele. Niyabona na? Futhi ngema futhi ngamlalela umzuzu nje. Futhi kwefika engcondweni yami. Anguvanga lokho kuvele nje kwefika engcondweni yami njengendvodza lebe isoni yonke impilo yayo futhi iyathi ukuthi kuneli bhayibheli iyathi ukuthi kunankulunkulu Kodwa ngaso leso sikhathi nje iva inshumayelo onake into letsite yamtshela nguwe. Ngakho ke lelo livi lelifanako belisolo lilapho sonke lesikhathi noko liqinisekisiwe kuye. Khona ke futhi Nkosi ngithethelele kodwa ngeke kumsite aze emukele insindziso yakhe. Khona ke uyaphuma futhi ungumKristu. Akunandaba ukuthi ukhala kangakanani. Kuthi uncenga kangakanani utofanele akwemukele futhi wathi kimi ngaleso sikhathi ufanele ukwemukele ngendlela lefanako ufanele ukukholwe ngiyakwesaba kunqotshwa noma yini ngiyesaba ukuthi ngidoletha lihlazo ngihlala njalo ngikwesaba ngibukisisa ngicabanga ukuthi ngidobita into lengesiyo ngoba ngithethe isixwayiso seliBhayibheli ukuthi Mose wanikwa kanjani emandla lamakhulu futhi washala idwala esikhundleni sekukhuluma nalo. Ngikhumbula Eliya ngoba bekasane mphandla labo bantwana labancane bamzelela ngekuba nemphandla futhi wabeka sicalekiso kulabo bantwana kuthi emashumi lamane nakubili abo abulawa ngemabhele niyabona futhi lowo kwakungesiwo umoya loyingcwele kodwa kwakungulowo mprofeti athukuthele futhi ngendlule kuto tonke tinto ngifika kuloko futhi nango emile akhuluma nami futhi wathi kodwa uhamba nale nengi kakhulu wathi kuhamba nami utohamba wethwa ngikubonile ke benginakekela kakhulu emahlelo nako konke niyabona umuntu lotsite etama kukutshela ukuthi yentani futhi ungendi ini ufanele ulandzele yena. Manje khumbulani lo mbono langinika wona ngetinhlandi niyadi nekuthi ungeke ufundise ngetibonakaliso letingetulu kwemvelo ebantwaneni bePentecostal niyakhumbula futhi kwakulapho futhi ngisemphethweni walomlayeto lomusha. Ungasiko kangakanani lo mbono ungishiyile ngathi amen Nkosi futhi umkami bekeme lapho wacishe waquleka futhi ngagcuma ngaphuma embhedzeni ngangikhuluma kahle njengoba ngake ngenda ngemzuzwana nje konke nalokuncane kwemkhuhlane kwangishiya. Ngabita Doc Skoon ngathi ngingathanda ukuthi ungibuke wathi ini futhi ngefika ngalapho futhi wangibuka wabuka ekhathi kulawo mankanga wathi ngitshele ukuthi kwendekeni mina kethu phanami futhi ngathi utoyikholwa indzaba yami na wathi ngingayingabatha kanjani na kwendekile. Ngiloko-ke niyabona ngiloko mngane uNkulunkulu uyathi ukuthi angakubamba kanjani endudumeni emlomo uyathi ukuthi angakwentela kanjani into ade alethe umlayeto ethi kwakho niyabona kude kwente into letside namuhla angathi ukuthi kunqotshwa lokungakanani ngangena kungesiko kathini ngangilalele ekusakateni kwemsakato futhi kwakunemfundisi ashumayela ngekuvuka ekufeni asusela kubaseKorinte bekucala sahluko selishumi nesihlanu futhi bekashumayela ngekuvuka ekufeni futhi wema ngco ekhathi nenshumayelo yakhe futhi wathi niyadi bantu abaningi besaba kunqotshwa wathi ngesikhathi Jenene Patton alahlekelwe sichuku semasosha wathi base-ke bayamtshela wathumela emuva futhi afuna lamanye futhi bamthumelela lamanye wawabulalisa futhi wathumela afuna lamanye futhi futhi lapho sekathole isicuku sesithathu edulu lapho wathi njalo uma inhlavu inswininida bebagijimela ngaphansi kwemgcoma noma bagijimele ngaphansi kwalenye into besaba wathi ngenyuselene emadoda hayi bantwana wathi ngifuna emadoda lalungele kufa angifuni umuntu lowesaba kufa uma lenhloso lesiyilwelako ingakakufanele kufa bonake wakweshiseni kimi ngifuna emadoda bathi kodwa wehlulwe dimbi letimbili noma letinsathu wathi angikaze ngehlulwe yimbi ngisanza kwehlulwa yimbi info letsite yakhuluma enhlitweni yami. Ngiyakhumbula Eisenhower wathi lapho ngiphosa inhlavu ngiyala futhi baphonse libhosho esibhamini basidronsa futhi sinqaphe kungasebenzi wathi angiyekelanga futhi ngatinikela ngikhiphe inhlavu ngafaka lenye ngasitama uma singasebenzi ngifaka lenye yaze yinye yasebenda nguleyo indlela lekufanele kwentiwe ngayo. Angathi ukuthi kutoba kanjani kodwa uNkulunkulu njengemehlulele wami ethi kwale pulpit angathi ukuthi kungakhi kuncapha futhi dingakhi timbi lengitolahlekelwa ngito kodwa ngeke ngilahlekelwe yimbi wangitshela ukuthi uyoba nami ngitokuma ngithule ngite ngibone leyo nkonzo iqinisekiswa futhi ngiyibone isebenda ngicalile manje ekuseni ngemusa kaNkulunkulu angathi noma itosebenda yini lapha noma itosebenda kulenye indzawo kutsi itosebenta kanjani noma kutsi kutokwendekani kodwa ngitokwehla ngqo ngemalayini emkhuleko ngikhulekela labagulako ngite ngathi kutsi kwendekani ngikubonile kwendeka tikhathi letimbili noma letintsathu ngikubonile kwendeka endlini yahethi bangakhi labake beva indzaba mayelana netikwirele namayelana nentombatane lowesifazane lomncane na umuntu wekucala kubo bonke kusukela sati kusukela etinsukwini tebafundzi lake waniketwa lilungelo lekuthi cela lokuthandzako uma ulapho nake nayiva lendzaba na nike nambona lowesifazane na bangakhi labangakaze bambona futhi bayafuna labangathandza kubona lowesifazane lokwendeke kuye na sine hethi ungasukuma na nangoke tsatsa ngimile endlini yakhe ngemuva kwekuba ngibone etikwireli letisiphohlongo lapho kwakungekho lutho nhlobo ngakhona futhi vele nje ukhulume livi futhi nato setime lapho liciniso lelo loko kuthi nato lapho futhi ngathi yini leyenta kuthi letikwireli tite na lapho sihleti lapho etafuleni lakhe futhi unina that's a right nangu umnakethu right bekahleti lapho bangakhi lo bekasetafuleni bangakhi lokhona lapha manje ekuseni na akamisa sandla sakho yebo-ke nabo-ke yonke inzawo kulesakhiwo nebona na kulungile bebalapho futhi ngathi ngalelinye lilanga dadzewabo lomncane lokhubatekile ahleti lapho ngathi kufanele kufike ngembono nalokunye kodwa ngalelinye lilanga kuyofika ngalokwehlukile ngangikhuluma kanjalo khona lapho nje into letsite yagcoba loko ushiye kulabantu laba angizange sengiluve lugcobo lolunjalo leni na ngoba hethi washo into lefanele ngathi davela kuphi letikwireli leti dathi ngekho lapho kungekho ngisho inzawo yakhe njengasesigcobeni selucingo khona lapho ngco futhi ngakubona kwenteka tikhathi letisiphohlongo leticonzile futhi ngathi angathi kuthi divelaphi ngathi into kuphela le ngiyatiko kuthi unkulunkulu wetama kucinisekisa umlayeto ku-abrahama ngalesinye isikhathi futhi wakhuluma sihanca saba khona ngoba bekadzinga sihanca kukucinisekisa kufanele kuthi ngangisidzinga sikwireli kukhuluma sami futhi wakwenda tikhathi letisiphohlongo leticonzile noma tikhathi letisikhombisa leticonzile njalo tikhathi letisikhombisa leticonzile futhi ngathi futhi hethi mhlawumbe angathi ukuthi lowesifazane bekathini bukani kuthi kwabendlula kanjani labanjingile nalabachoshako bukani kuthi kwayendlula kanjani yonke into futhi kwenda kwesifazane lo mdzala oluhluphekelako wasemaphandleni lapho futhi nganginemadola langemashumi lamabili ekhukhwini lami ubuyisela kulo wesifazane kuthi bekethembise emadola langemashumi lasihlanu kuleli sondo lelisha lelitako futhi angisho lokhu kumhlaza beyangakhoni ngisho kukhokha emasenti langemashumi lasihlanu empeleni kunikela kodwa inhlitiyo yakhe emlayetweni bekafuna umnakethu nevili ngiyakholwa bekawemukele bekangeke akuthathe konke wavumela nje anikele ngemadola langemashumi lamabili kuwo futhi nganginemadola lalishumi lamabili ekhukhwini lami meda bekanginikile awegrosa futhi ngathi ngitoyibuyisela kuye namuhla ngase-ke ngiyacabanga into letsite yakhuluma kimi yathi yesu wabona lowo mfelokati afaka bopeni bakhe labathathu futhi akazange ababuyisele kuye kwamvumela achubeke ngoba bekanendlo lenkulu endasi nemgwaco ngangathi kancane-ke kuthi bekakhuluma nami ngendlela lefanako ngiwesifazane longumfelekade kungekho myeni umyeni wakhe wabulawa kanjalo futhi ngangingathi kuthi loyo kwakungulofanako ngesikhathi ngithite ngako-ke ngitowagcina nje lamashumi lamabili emadola kunalokhu thite kwakhe ngathi into kuphela le ngiyatiko kuthi Jehova usesengujehova Jaira angawuniketa umhlatshelo futhi hethe angathi kuthi bekathini wasukuma wathi loko akusilutho kodwa liciniso nje mnakethu Branham oh e leyo kwakuyintho lelungile kuyisho leyo kwakuyintho lelungile kuyisho ngaleso sikhathi emandla nkulunkulu ashaya leyo nzawo angizange sengiluve lugcobo lolunjalo ngesikhathi kukwenda ngathi hethi isho kanje inkosi cela lokuthandzako anginanzaba kuthi kuyini nkulunkulu unginikela igunya kukunika sifiso senhlitiyo yakho khona manje uma ucela emadola lasigithi ungaba nawo celela leyo ntombatanyana lekhubatekile kuthi isukume futhi ihambe itoba nako cela noma yini lenye wathi ngicele ini mnakethu Branham na ngathi noma yini loyifisako isho kanje inkosi o umuzwa lonjena pho Wacalata lapho kwakuhleti babe wakhe lomdzala lonenhloko lempunga lobeka buyiswe kulabafile cishe nako kuhleti make wakhe losakhulile logulako nako kuhleti lomncane sisi wakhe lokhubatekile kodwa wakhetha nje loko lokwakulungile bekane bafana labangemabhungu lababili labathi ababe kuloyo mnyaka wekunganaki umyeni wakhe lolugugu bekasahamba waya enkhathimulweni yena bekangumkristu alinzile kodwa labafana bekangesuye umkristu wathi imphefumulo yebafana bami lababili nkulunkulu abusise inhliziyo yakhe ngathi isho kanje inkosi sewunabo futhi naba lapha baphaphathisiwe ekukholweni bebangitshela kulolobunye busuku ngisho naloyo mfanyana lomncane ageza tinyawo ekhathi lapho abeka tandla takhe etikwenhloko yemnakethu neville futhi amkhulekela lapho ageza tinyawo labafana labancane lababili mhlawumbe bahleti lapha enkonzweni zawanathite manje ekuseni ngabe bakhona hethi banawe lapha na ngemuva nikuphi bafana na bamsantandla tenu baphi labafana lababili nabaya labakhona bemile le muva ngemuva nkulunkulu anibusise kulungile nako lapho khona manje kwendekeni na leyo nto lefanako kungakhathaleki ukuthi yini bekanako kwendekile loko lebekakucelile bekangaba nako bekangakuthola manje ngifuna kubona loko kwenteka kuyoba simo sekuthi phatha kwebantu ngalo mlayeto bukani ukuthi wakusho kanjani lo wesifazane kwasho nje into lefanele nguloko lokushoko loku kwendaba loko lokushoko bukani lo wesifazane wasesifronike uma efika kujesu wathi nkosi indodzakadi yami ikhwelwe kabi lidimoni wena ndodzana yadavide wota uyiphilise wathi akukuhle kimi kuthatha singwa sebantwana futhi ngisinikete ninetinja Kubeke bekashito loko kulabanye bethu besingathi ungibita ngenja kwakungesilutho kuye empeleni leli bandla lelikhulu licinisile akasilutho kuphela nje umgicike longcwele akasilutho nje ngaphandle kwaBelzebuli besingaba naleso simo sekuthi phatha kodwa hayi lo wesifazane wathi liciniso nkhosi ucinisile impela kodwa tinja tiyavuma kudla imvuthu ngaphansi kwelitafula lebantwana loko kwamthola wathi ngenxa yale nkulumo leli dimoni selisukile endodzakathini yakho ngenxa yale nkulumo simo senu bangani akazange akusho yini nitofaneleni kukholwe bangani nine ningangikholwa mine ngingumuntu kodwa kholwani lele nginitshela kona Kholwani lo mlayeto. Uma ningasikholwa sithunyo, kholwani ngilo mlayeto. Uma indoda ingena endlini lapho ne-telegram, ungakhathaleki kuthi ingubani, kuthi le ndoda beyibukeka kanjani noma kuthi beyingubani, yinkulu noma incane, kholwani ngiloko loku ku-telegram, hayi le ndoda. Nkulunkulu ungithumile ukuthi nginitshele nginemlayeto Nkulunkulu ungithumile ukuthi nginitshele ukuthi uvukile kulabafile ukuthi ulapha manje ekuseni ukufakazele ngetibonakaliso netimanga ukuthi ulapha futhi ngamunye wena ungaphiliswa ekuguleni kwakho uma nje utothatha simo lesifanele lapho useda utokwenda lokho sisahlabela lelithi kholwa kuphela Let those who are going to be prayed for. Manje akuthi labo labatokhulekelwa bethe ngqo etulu lapha futhi balayine ngqo etulu ngalapha. Manje ungedi ngaphandle uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ngosi leli gugu leli nguleli hour ngiyakhuleka ukuthi utophilisa labantu laba nkhosi futhi ngcwelisa lamafutha. Ditholele luthumo wena lucobo babe. Sithumela laba egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi singacela ukuthi labo bantu labeme kulolu hlangothi lolu lapha uma kukhona indlela labangathola ngayo indzawana lencane lapha kude sikhone ukuthola ukuthi bantu bendlule kahle. Uma ningakhona bendlule lapha ngqo baphume ngale yandlela. Kona ke bonke bangeta ngalendlela kwehle ngqo nelilayini kwenda lilayini linye leliphuma ngale yondlela Lokuthite kutofanele kwendeke emnakethu neville Amen Uthini Kulungile yebo ke cha nje ngisheya lapho umnake tuneville nami ya ngitobakhulekela ekugcineni ngqo ngako ngeke ubalethe ngalapha ngalendlela ngoba utobese uma ukwenda utawu umzuzu nje manje asengisho kule tetsameli letilinzile leli livi laNkulunkulu loyo lengi lelo lengiphile ngalo futhi ngitokufa ngalo ngemusa kaNkulunkulu nelusido uNkulunkulu angimehluleli wami lo nesizotha ngini tshele liqiniso ngibonile futhi tonke letindvo leti letitakuko ngisho nakulenhlandi lencane leyavuswa endasi lapho nike nayiva leyo ndzaba na lapho kuhlethi emadoda emuva ngqo lapho omabili lebekakhona ngesikhathi kwendeke ngakusho ngaphambi kokuthi kwendeke manje nginganitshela kanjani letinto leti letikhona na niyabona ngifuna kushumayela ngekuthi ngalobunye balobusuku lobo ngekuthi kulinganisa umuntu angakutshela lokuthide uthi uchubeke nje wakhe kanjalo kodwa uma ungekho umbhalo lotolinganisa ekugcineni kutowela phansi uma lokubona lokufihlakele nale mibono netinto lenginitshele ngato uma loko bekungesilo liqiniso into yekucala kukhona leBhayibheli kukusekela futhi kwakunamoya longcwele ngufakaza ukuthi ngikhulume iqiniso manje sengineminyaka lengaba lishumi nakune ensimini ngendlula kuwo wonke umgceki longatholakala ngaphambi kwami lofundzile lohlakaniphile konke lokunye abakaze nakanye ba bonange niyathi ukuthi bathini na nikuvile lapha bathi bantu ngephandle etetsamelini bayohamba badungeleta bakhulume nebantu kwekucala bathi kwakubantu labavela ebandleni lami lo enyukela lapho kuthi kwendiwe bonake bangeke bakuthole lokho kunalomnengi wabo into lelandzelako basho ukuthi kuyoba njengebazalwane labahamba nami bema emuva lapho futhi bathi lendvodza inekuva etindlebeni tayo konake basho ukuthi Billy Paul utofika futhi akhuphukele lapho futhi afunde ekhadini lokho bantu labakusho uma kukhona lokuthite lokungalungi ngetindlebe tabo utothi tindlebe tabo noma sisu sabo kanjani nje emhlabeni ngabe labo labangaphandle lapho bethe emakhade kukhulekelwa na kanjani emhlabeni ukuthi kungabiketela tindvo futhi kwendeke ncamashi kungaba kanjani ngaleyo ndlela na angeke kube njalo noma ngibalwe yati labo labanengcondvo yabo lekahle basho into lefana kwaJesu ngesikhathi Philip ahambile ukuthi wathola Nathanael beka ngumngani waJesu wathi impela watshela Jesu konke ngako uyamlandzela futhi khona ke bafundzi bathi noma abona bafundzi belibandla lelikhulu bathi lo muntu ungubhelizebuli ungumbhuli Jesu wathi ngiyitona ithethelela ngalokho kodwa ngalelinye ilanga moya longcwele uyeda kutokwenda into lefanayo livi linye nje lelimelene nalokho angeke lithethelelwe manje uma ngibe ngulowethembekile kini ninebantu ngethembekile njengoba ngathi ukuthi kwentiwa kanjani oh ngingahle ngiphambanise tinkolelo letithite leninato esayensi netenkolo lencane kodwa sizathu sekuthi ngende lokho Paula wathi uma ingelosi levela ezulwini ifika ukuthi ishumayele noma nguyiphi lenye indvo ngaphandle kwaloko liBhayibheli lelikushoko naloko lakufundisile ayibe ngulecala ekusiwe Ngakho ngifanele ngilandzele nje lokho liBhayibheli lelakusho uma liBhayibheli lathi unguye itolo naphakathi ngiyakukholwa lokho nje noma ngikuphi liBhayibheli lelikushito ngiloko nje impela lengikukholwa ngikusho nje kanjalo ngangingenayo imfundo ngangingenako ukuceceshwa ngavele nje ngalalela moya loyingcwele neliBhayibheli futhi kute kube ngumanje Kute kufike lokusa kweliphasika lokhu iminyaka lengemashumi lamathathu nakunye akakaze angentele phansi futhi ngiyanitshela ukuthi moya longcwele wangitshela ngaleyo nkonzo letako eminyakeni lemibili noma lemithathu lendlulile futhi bengitshela emabandla yonke indzawo futhi uNkulunkulu somandla angimehluleli wami bona lapha etulu ngqo kulolu hlangothi lwaseSalem leto tikwireli tabakhona lapho kwakungekho tikwireli Endasi ngo lapho nachali ume emuva lapha ya nelinengi lato endasi lapha eKentucky leto tikwile litavela ngo endzaweni lapho kwakude khona kwashiwo ukuthi sitoba kuphi lapho thoni nabo Banks ahleti lapha ya kuthi naso lapho ncamashi kwabuya emuva ngo kuthi umuntu wekucala lokwake kwakhulunywa ngaye kwakungilo wesifazane lohleti khona lapha ya kuthi naku ngalo lokunye kusa etulo lapho ngesikhathi ngigula ngaleso simo semphimbo ngabona Jesu eme embi kwami kuthi wangitshela ukuthi inkonzo seyivele icinisekisiwe kimi manje kuthi okwendekani angathi kodwa into yinye ngifanele ngibeke eceleni lokunye kuze ngiphumele kuloku indlela kuphela lengikwatiko kuyenda akwatiwe manje loku akubhalwe njengoba Jobe asho manje ekuseni ngepheni yensimbi edwaleni angathi kuthi ngendeni into kuphela lengiyatiko buya embili wangitshela nankulunkulu ungimehluleli wami wangitshela nginitshelela iciniso kuthi uma nkulunkulu ucinisekisile kuthi wanitshela kuthi asikho nasinye sikhathi langake noma ngubani lapha longake abeke sandla sabo kunoma yini lobe kungakalungi ngako-ke loku kulungile nako kulungile nako manje uma ngihamba lapha futhi ngime ekugcineni kwelilayini nginelilunga lelidzala umnakethu neville lapho indoda lemesabako unkulunkulu umelusi wethu lapha kugcoba abantu ngidobeka tandla eti kwebantu ngoba umyalo wajesu emva kweliphasika wawukuthi hambani nibeke tandla kulabagulako bayosinza angathi ukuthi utongitshela kuthini kuleli layini lisachubeka ngitotama kuvelana ngenxa yalolo gcobo lolukhulu angathi ukuthi kutokwentekani angathi noma ngabe yini ngitokwenta nje njengoba angitshela manje wotani ngalapha wotani ngalapha ngenhlitiyo legcwele kungenandzaba uma anisola uma angasho lutho kuwe kungakhathaleki kuthi kuyini hamba umbonga uyabona ngoba umsebenti sewendiwe yindlela letsite yekufika kuwe manje mnakethu nalowo mlende ngifuna ukukholwa uma yena ngelucingo bekangasusa leyo nkathathwo yesisu kuwe ngalokucinisekile bekangasisusa leso simo semlende kuwe manje ekuseni uyabona manje kholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho nalo thathe lonaloyo mntana lomncane lonenkathathwo yenhlitiyo ungabe usangabada hlobo kholwa kholwa manje ngifuna wonke umuntu labandleni abe semkhulekweni kuthi ngiyehla kuyokhuleka nonke chubekani emkhulekweni manje lapho ngisendlulisa leli layini lalabakhulekelwako ngicela nje ngibeka tandla tami etulu lapho futhi ngisho sibusiso futhi khumbulani uma noma ngibani kini anesono lesingakavunywa akwateke kuwe kuthi nkulunkulu angeke akuphilise ngaleso sono lesingakavunywa lungisa ngaphambi kokuthi wendlule lapho ngoba kungahle ukwende ube kabi kakhulu niyabona na manje akusiko ekuboneni lokufihlakele kubona lokufihlakele ngiyatithola leto dindo kodwa futhi loku akusiko ukubona lokufihlakele ngihlola inkonzo yami lensha nonke niyaconza kahle na kulungile manje kholwane manje asikhuleke sisakhothamisa tinhloko tethu babe nkulunkulu iminyatheliso yemino yami isekhona kuleli pulpit kusukela ema-aweni emva kwema-awa cishe manje iminyaka lengemashumi lamathathu noma ngetulu kuthi bengisolo ngime lapha ngishumayela nasemhlabeni wonke jikelele futhi uluqinisekisile livangeli lengilishumayelile ngoba lo mlayeto uvela kuwe angizange ngiye kunoma ngutiphi tikolwa angizange ngincothulise umuntu ngaphandle kwakho ufunza livi lakho nekulinza kubona ukuthi umoya utothe angendeni futhi manje nkosi wena uyadi ngale nkonzo yamakho 11:23 futhi uyathi ukuthi li-awa selisedude uyathi ukuthi ngeliciniso ngikhulume ngaleto tikwirele nangatsasehethi nebafana bakho manje babe futhi ngathi kuthi lowo mbono uta kimi etulu lapho ekhathi embhedzeni ngalo lokunye kusa ngilibonile lelo bhayibheli kwase kuba siphambano kwabese-ke kuba nguwe futhi kwembulwa engcondweni yami kuthi ngifanele ngikwemukele ngoba kucinisekisiwe manje nkosi ngiya embili manje ekuseni ebandleni lami kuma lapha kulokusa lokhu kweliphasika sikhulekela kuthi utongivusela esiphiweni lesisha emandla lamakhulu ngenxa yebantu emandla lamakhulu hhayi ngenxa yensinziso yami ngoba ungisinzisile nkosi vele kungesiko kwami ngitalile tonke tinto letinkulu kude ngathi wena njengoba washo kimi ngephandle lapho ethembelini lelikhulu ngalele linye lilanga ngisabelo sakho manje Nkosi angibe sabelo sakho kude ngithole umsa kuwe kuthi umoya wakho utongena kimi kuthi uma ngibeka tandla etikwalaba labaligugu bani labagulayo kwangathi umoya wakho Nkosi ungenda wonke lolomunye umsebenzi ngiloko konke lengikwatiko kukwenda Nkosi ngiyawukhumbula umyalo wami ngatalelwa kukhulekela abantu labagulayo ngibende kuthi bakholwe kuthi ube cotho uma ukhuleka Nkosi njengini angathi kuthi ngingaphindze ngibe cotho kanjani ngibayagula Nkosi kuthi ngigulile mine lucoko ngiyacela uNkulunkulu lothandzekako siphe kuthi batophiliswa ngamunye ngiya embili manje Nkosi ngekukholwa njengoba Mose athatha inyathelo aya ngaselwandle lolubovu ngiyesuka kuleli pulpiti lelingcwele ngehlela kuleli layini lalabakhulekelwako egameni laJesu Kristu kwangathi lo Nkulunkulu lowanginika leto dikwirele lo Nkulunkulu lowaniketa zathe hethi lawo mavi lo Nkulunkulu lowangivumela ngiwakhulume kwangathi angahamba nami ngiyahamba egameni laJesu Kristu. Satane, ngiyayilahla le wena egameni la Jesu Kristu. Kuthi usuke kulomntwana, suka kuye, phuma kulomntwana, hamba futhi lomntwana akaphile. Beka tandla tami etikwemnakethu egameni la Jesu Kristu futhi ngiyakulahla lokuhlaseleka kwemtimba wakhe. Amen. Egameni la Jesu Kristu mnike sicelo sakhe Nkosi egameni la Jesu Kristu niketa tsatse route kuphilisa kwakhe. Amen. Ngitokhulekela lomntwana kodwa ngiyehla ngisuka kuleyo pulpit. Uhlala kuphi na? Bloomington eIndiana. Ngibhalele incwadi mayelana nalomntwana. Uvuvuke konke ngekhathi esiswini lapha manje. Utokholwa thathe ukuthi kunjalo na. Ngakho ke babe ngibeka tandla tami etikwa lomntwana futhi ngilahla leli demoni. Suka kulomntwana. Uthi kwangathi lo kwangathi manje angaba ngilophile kahle futhi lomntwana aphiliswe. Ngibhalele incwadi etinsukweni letimbadlwana. Niyambona lomntana lomncane lo nemasoli lo lele lapho na. Uma ningeke nangabata nhlobo nitobuyisa loyo mntana futhi akhombisa ukuthi ungilophile kahle futhi ukahle. Ngibeka tandla etikwalodzathe futhi kwangathi angaba nesimo salo wesifazane wasesifronike futhi kwangathi angaphiliswa egameni la Jesu Kristu. Kwangathi inhlitiyo ingaphila egameni la Jesu Kristu. Ngikhuluma lamavi lawa kuthi ofanele kuphile ngeke kwaba ngulenye into. Jesu wathi ngingakwenda uma utokholo. Manje uma angenda sikwirele sibonakale kanjalo njengoba enda ngesihanqa ngalesinye sikhathi angayenda leyo nhlitiyo ibonakale ingulephile kahle futhi iphila. Kutofanele kube njalo egameni la Jesu Kristu. Akuthi le nhlitiyo iphile siphe kona. Manje akulula kanjalo na? Kulula. uNkulunkulu ungilolula kakhulu. Sikweca ngetulu. Manje banini ngilabalula nje. Ngalokwenele ungabe usacabanga ngako nhlobo. Utolunga.
Lord, let our sister be well.
Nkosi akuthi thathe wethu aphile egameni la Jesu Kristu. Amen. Thathe.
Lord,
Nkosi manje ngishito la mavi ngikwethembeka njengoba ngivuma phambi kwalabantu ngibatshelile ukuthi uma uthi kulenzaba cukuleka futhi ungangabathi ungaba nako lolokushita egameni la Jesu Kristu kwangathi lokuhlaseleka kungasuswa nato tonke tinginga lonato ungangabathi manje hamba edvute naye manje
Lord, I lay my hands upon this man with this terrible aim. In the name of Jesus Christ, may it be healed.
Ngosi ngibeka thandla tami eti kwalona lomncanyana nekuphathwa kwakhe inhloko lokumatima egameni la Jesu Kristu kwangathi ingaphiliswa amen Ngosi egameni la Jesu Kristu akuthi lenzaba isuke kuye kwangathi angaphiliswa kwangathi umnakethu angasinziswa futhi amen Sihulu nesimungulu Nkosi egameni la Jesu Kristu ngimile futhi ngashumayela lusuku nelusuku futhi umnyaka neminyaka angaze ngibone umntwana ahlangana nawe kuyo yonke impilo yami kodwa kukhona into lendekile manje usihulu endleleni yakhe futhi unesibhono esiswini sakhe akaphiliswe egameni la Jesu Kristu amen ungangabathi Ngosi uyadathi tinhlupheko temtimba wakhe netandla tibekwe eti kwakhe ngensitiyo lechotho akaphiliswe egameni la Jesu Kristu amen Kufa kulele emnyango munye ukukholwa kulolandzelako uNkulunkulu gicitha litshe futhi uvumele ukukholwa ukuthathe kwangathi lo mdlavuza ungesuka kuye egameni la Jesu Kristu Ngosi kwangathi angaphiliswa ngibeka tandla eti kwakhe umlayeto usatungeleta emabonzeni egameni la Jesu Kristu kwangathi angaphiliswa Baba enkulunkulu ngibeka tandla etikweminakethu akube njalo Nkosi umoya wakho nemandla kumnika sicelo sakhe akube njalo egameni la Jesu Kristu amen kuphelile ungakungabathi manje Ngosi sifiso semnakethu kuta ebukhoneni bakho nalesimo lesi etikwakho manje egameni la Jesu Kristu akabe nako lokho lakucelayo amen Indo lengulu kanje akuthi moya longcwele ethe kulomntwana ngenxa yengatimulo yaNkuluNkulu ukuthi bangahle bamlethe etulu kukwakhe ngenxa yembuso waNkuluNkulu kwangathi angakwemukela amen Babe egameni la Jesu Kristu akube njalo ukuthi lo dzathe athole ukuphiliswa nesicelo sakhe sivunyelwe egameni la Jesu amen kwangathi kungentikwa utomemukela moya longcwele ayikho indlela yekukuvimbela ekuutofanele utofanele umemukele ngoba uNkulunkulu washo kanjalo mani ngakuye. Vele nje ubhoboze lolo cwengwe loluncane lapho vele uthi babelo sezulwini egameni la Jesu Kristu phani sicelo sathathe amen babe egameni la Jesu Kristu phani sicelo sathathe wethu kwangathi angaphiliswa amen angenda squirrel sibe khona tikhathi letisikhombisa ngekulandzelana bekanikete lo wesifazane noma yini la icelile Utoku niketa kona. Ngosi, egameni la Jesu Kristu, niketa sicelo sathathe wethu, livi lakho. Ngiyakubonga, futhi kwangathi anganikwa kona babe. Nga Jesu Kristu, amen. Labathandzekako bakho na babe egameni la Jesu Kristu niketa leti ngosi lo wesifazane lomncane lo liJuda wena uNkulunkulu waAbrahama siphe kona egameni la Jesu Kristu sicelo sakhe akube njalo Egameni la Jesu Kristu uNkulunkulu wasezulwini mnike sicelo sakhe amen Njengoba tanyana njengoba nje uta ngempilo lapho uNkulunkulu bekangitshela konke ngempilo yakho utosusa lokho kwethuka kuwe Nkosi ngiyakulahla lokwethuka kule ntombatana kwangathi ungayishiya kuleli hour futhi iphume lapha ijabule kakhulu kutoba njalo egameni la Jesu Kristu Nkulunkulu wasezulwini lowavusa indodana yakho Jesu ekuvukeni siyathokoza kwangathi ingathokoza kakhudlwana namuhla egameni la Jesu amen egameni la Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu ngibeka tanda etikwalothathe wethu ngicela ukuthi aphiliswe manje egameni la Jesu Egameni lenkosi Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu kwangathi thathe wethu angaphiliswa amen angeke kumvimbele kutomele kusuke hamba loku nje kutofanele kuhambe ngoze egameni la Jesu Kristu kwangathi thathe wethu angaphiliswa amen egameni la Jesu Kristu ngiphilisa loku thathe wethu amen Egameni la Jesu Kristu ngiphilisa lothathe wethu. Amen. Egameni la Jesu Kristu ngiphilisa lothathe wethu. Egameni la Jesu Kristu ngiphilisa lona thathe wethu. Egameni la Jesu Kristu ngimnika sicelo sakhe. Amen. Ngosi egameni la Jesu Kristu nginiketa lo make lomncane sicelo sakhe egameni la Jesu Kristu ngimnika sicelo sakhe Nkosi Nkosi egameni la Jesu Kristu ngimnika sicelo sakhe Yes. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Leave the world. Hallelujah. Satane, ngiyakuxosha egameni la Jesu Kristu. Yekela lo wesifazane. Ukubopha esikhathi lesidze sewukhululekile manje. Utosinza, utolunga manje. Ukukholwe manje. Nkulunkulu, egameni la Jesu Kristu nginikela lo dzadze lokhu. Ukuphiliswa kwakhe. Amen. Egameni la Jesu Kristu nginikela lo dzadze ukuphiliswa kwakhe. Amen. Egameni la Jesu Kristu dzadze ngikunika ukuphiliswa kwakho. Amen. Akube njalo. Ngiyethemba kuNkulunkulu angilende liphutha. Siphe lokhu ngikukholwa. Akube njalo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukunika emandla kuphilisa inkathathu yenhliziyo futhi na? Uyayikholwa leyo ndzaba nje lengicocile na? Ngenhliziyo yakho yonke na? Ngakho ke ngikunika ukuphiliswa kwakho egameni la Jesu Kristu. Ngikunika ukuphiliswa kwakho. Ngubani ligama lalona wesifazane losanza kubuyela emuva lapha na? Uhlala ngalapha ndzawana dzite na? Ukhumbule ukuthi uphilisiwe. Loku nje kuliciniso njengoba nje ngime lapha. Babe, egameni la Jesu Kristu phani loku ngiyakhuleka kuphiliswa kwakhe. Amen. Babe, egameni la Jesu Kristu kwangathi angaba nekuphiliswa kwakhe. Amen. Ngiyakumemetela ngemusa kaNkulunkulu ngesipho sebuNkulunkulu ngikunika ukuphiliswa kwakho. Ngicosha lelo demoni futhi. Uyakholwa dzadze Rose na? Oh Nkosi mdali wemazulu nemhlaba, nika lo dzadze Rose Austin lokuphiliswa Nkosi egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngiloko ke dzadze Rose, hamba ukholwa manje. Nkosi nika lo dzadze wethu ukuphiliswa kwakhe egameni la Jesu Kristu. Amen. Uyakukholwa lokho na? Ukholwa ngisho nalokuncane kwako. Ngakho ke ngiyakunika egameni la Jesu sicelo sakho uNkulunkulu utomsinzisa. Kwangathi kungaba njalo Nkosi ukuthi umnakabo utophiliswa ngekwenyama nakamoya egameni la Jesu Kristu. Amen. Kwangathi leli kungaba le awa lapho Nkosi ngibeka tandla ethi kwakhe lapho angasenathemba ngalokuphelele kubodokotela noma nguliphi likhambi lelivela esayensini etekwelapha, kodwa hayi ekuhlanganeni naKristu lovukile ekufeni. Egameni la Jesu philiswa. Amen.
to our sister. Listening close to her request. Watching every word she said. It's for the kingdom's sake. I pray that you grant to her in Jesus' name.
Ngozi nika lo thathe wethu lalelisisa sicelo sakhe ubukisise lonke ligama lalishito kungenxa yempuso ngiyakhuleka kutsi utomnika sona egameni la Jesu. Ngosi njengoba inceku yakho ilalele lo make akhalela umntwana wakhe ngiyalilahla leli dimoni lelende lokhu futhi ethi kwekuvuma kwalowesifazane kwekukholwa ngicosha leli dimoni ngeke umkhubathe lo mntwana philiswa egameni la Jesu. Amen. Usanza kuphiliswa tsatse ungakungabathi nje nakancane uNkulunkulu akubusise mnakethu loyo ngumntana khona kwangathi angemukela moya longcwele ungeke wamthatha lo mntwana umiyise endzaweni letside futhi umlalele nje imizuzu lembalo. Ngiyakholwa ukuthi lokuthide kwentekile kulomntwana utokwemukela uyakukholwa lokho na egameni la Jesu Kristu kwangathi umnakethu angemukela kuphilisa kwakhe. Ngosi kwangathi emandla uNkulunkulu somandla angalahla kuhlaseleka emtimbeni wakhe futhi umgcwalise ngamoya longcwele leli li-awa nesikhathi egameni la Jesu Kristu ngimnika kona. Amen. Shukela sewambile wemukele moya longcwele ekusikhathi lesingakanani uhlaselekile yonke impilo yakho uyakholwa ukuthi Kristu utokusinzisa futhi akukhulule kule nhlupheko akwende uphile saka na umntana wakho lunyawo lwakho ute wedvana nje kube benginamandla kimi lucobo uyabona kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu utongisita ngibe nekukholwa ngako ngitokwenda konke lokusemandleni ami uyangikholwa na uyayikholwa leyo ndzaba mayelana naleto dikwireli na uyayikholwa uyakholwa ukuthi kungenteka kuthi manje ekuseni kuthi uNkulunkulu angaphilisa umtimba wakho kuthi uhambe futhi uhambe njengoba bewufanele ekucaleni na kukhona into lenteka nje ekutalweni kwakho lapho kukhona lokuthithe lokuphathamise lokuthithe kancane kuthi nje awukakhuli kahle njengemlende nje ukhula ethi kwalomunye umlende uyawubamba yebo-ke uma lowo mlende ungasuka kulowo mlende utothola kululeka futhi ulunge uyabona na ngabe kunjalo na sicalekiso sicalekiso uma lesi calekiso singesuka khona-ke utosinza uyabona na Ngosi ngiyacabanga kuthi kube lona bekungumntana wami kube lona bekungumnakethu ke ngekukholwa ngiyasisusa lesicalekiso egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngosi ngibeka tandla tami eti kwakhe futhi ngicela kuphilisa kwakhe egameni la Jesu Kristu. Amen.
Father God, in the name of Jesus Christ, I lay hands on this suffering woman for her healing.
Baba enkulunkulu egameni la Jesu Kristu ngibeka tandla kulona wesifazane logulako ngenxa yekuphiliswa kwakhe. Amen. Satsa neshi nkulunkulu wakusinzisa emdlavuzeni eminyakeni letsite le ndlulile.
Lord, give Sister Nash her request.
Amen.
As your servant I ask it, it shall be done.
Amen.
My
Ngosi, niketa zaze neshi sicelo sakhe. Njengeku yakho, ngiyakucela kutokwendiwa. Leyo impendulo zaze neshi. Egameni la Jesu Kristu, niketa lutsatse wethu sicelo sakhe. Amen. Ngiyabonga mnakethu natsatse. Ufuna kubuyela kubantu bakini lebe balapho. Kwangathi uNkulunkulu angasipha kona sikhathi lesimangalisa kanje pho. Bantu bakini babuthana ngalapho ngesikhathi ngilapho. WawuseBombay ngesikhathi silapho. Yebo ke khona ke uyatikholwa letindlo leti lengi lo tivile na. Ngosi njengoba abiyela emuva kubantu bakubo ngesheya kwelwandle. Kwangathi angahamba agcwaliswe ngemandla aNkulunkulu. Aphilisiwe kutotonge ticelo laticelako. Kwangathi angahamba futhi akwemukele egameni la Jesu Kristu. Amen.
In the name of Jesus Christ, the Son of God, may our sister receive her request.
Amen. Egameni la Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu, kwangathi lo tsatse wethu angasemukela sicelo sakhe.
Lord, grant the request of our sister.
Ngosi phana sicelo sathatha kwangathi inkathato yakhe ingema ime khona manje ngekuvuka ngaJesu Kristu. Amen. Thathe kutofanele kube njalo. Kutofanele kube njalo nje. Ufuna lokhu kuphindwe evangelini na? Ngosi uNkulunkulu njengoba lona wesifazane lo semusha emelapha kungesiko kwetinhloso tebugovu ukhulekela umnakabo unesifo lesithelelanako engadini yakhe. Ngiyamnika sicelo sakhe ngemiyalo lengawunikwa ingelozi futhi nangembono waJesu Kristu emavikini lambalwa lendlulile egamelweni lami. Nginika le ntombatane sicelo sayo. Amen. Kutofanele kube njalo. Uhlala eDute nalapha. Memphis, eTennessee. Ngibhalele incwadi uto banaso sicelo sakho. Nakethu Grimms. uNkulunkulu akubusise Nakethu Grimms. Ngosi, singakhumbula ukuthi lo mnakethu uchamuka khashane kangakanani nemgodi lakhishwe kuwe. Ufuna lokunengi bamoya wakho Nkosi. Lokho ngiyamnika kona egameni la Jesu Kristu. Ngibona limuva lakhe lisebenda ukuthi utamile ukukulandzela. Ngako ke ngemandla emiyalo lowaniketwa mine ngaJesu Kristu wacinisekiswa ngengelosi nembono. Nginiketa umnakethu Grimms sifiso sakhe. Mgcwalise agcwale lukholo nekuhamba eDute latoba nako. Kubeke bengikutshele ukuthi hamba futhi uphile ngenxa yombuso kaNkulunkulu na. Uyakukholwa lele ngushito ngaleto tikwireli naleto futhi uyakholwa lokho kuthi kuliciniso na. Khona ke yena unginiketa lokho lengikusho kulendzaba. Ngeke ube nalokunye, ngeke ube nalokunye, ngeke kube khona letinye tifo. Utoba ngiko kokubili uphile.
I give this request that she asks to her in the name of Jesus Christ.
Nginiketa lesi sicelo lasicelako kuye egameni la Jesu Kristu. Amen. Baba uNkulunkulu muphe lokhu lothathe wethu sicelo sakhe egameni la Jesu Kristu. Amen. Kulungile, tsatse hamba ukukholwa. Baba njengoba lo wesifazane endlula lapha ngiyakhuleka ukuthi utomnika sicelo sakhe egameni la Jesu Kristu. Amen. Egameni la Jesu Kristu nginika lo wesifazane sicelo sakhe. Amen. Ungangabadi. Uyakholwa ukuthi utokwemukela na? Ngako ke ngiyakunika sicelo sakho ngemandla lenginikethwe wona ngemiyalo waJesu Kristu futhi wafakaza. Hambani futhi uNkulunkulu utoba nawe. Nagetu Fred, yini lesingayenda na. Nagetu Fred Sotman, ngiyamekhuta loyo chef emtimbeni wakho. Wangathi angasuka kuwe egameni la Jesu Kristu. Amen. Nagetu Collins, Nkosi, lo mnakethu loligugu ufuna umbhabhathiswa moya longcwele. Nkosi, ngako konke lokungekhathi kimi, ngimemetela lesibusiso lesi ethi kwemnakethu Collins. Ziphe kona kwangathi moya longcwele angeta ethi kwakhe, futhi kwangathi angagcwaliswa ngamoya longcwele. Amen. Nagetu Collins, utofanele umemukele. Wona utofanele ufike nje. Nkulunkulu kuphela uyasivivinya. Nkosi, mnike sicelo sakhe. Kwangathi angakukhonda nemndeni wakhe ukhonde wena. Ngato tonke tinhlitiyo tabo. Nkulunkulu, niketa lo thathewethu sicelo sakhe. Kuko konke lakucelile. Kwangathi angakwemukela nga Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi, niketa lo mnakethu emandla kusita libandla lakhe. Kwangathi loku kunganiketwa, ngimnika emandla nga Jesu Kristu. Amen. Tsatse, tsatse, leyo yinto lembi kakhulu lolonayo kwethuka. Uyakholwa ukuthi lele ngisho kuwe kuliciniso na? Uyakukholwa lokho manje ukuthi ngikhulume kuye liciniso. Ngakho ke ngikunika kuphiliswa kwakho ngeligama la Jesu Kristu. Ngalokucinisekile nje njengoba ngime epulpiti. Kwethuka kwakho sekuhambile kuwe. Kuyavela kuwe wonke. Nkosi, Nkulunkulu, kumnakethu lomncane lo ligugu lapha. Kujula netinjulo temoya wakhe tibita njengalokujulile kubita lokujulile. Ufuna moya loyingcwele. Uyihloniphile inkonzo yakho, Nkosi, ngayo yonke indlela lebeka ngenta ngayo. Ngamandla amoya longcwele, kwangathi kungefika ethi kwemnakethu, futhi agcwaliswe ngamandla aNkulunkulu nemusa, moya longcwele, memukele njengoba ngimnikela e...